Penau, novin tu. Minamia ganotitra nu iade azon henak bedudura. Azon esimenye petao letula. De babiade li si na deglon. Alo na nawanye ko to wasi okoko de chimea. Ne na tengwa ko asi ichiko. Enyo le u babiala de asimeko.
Our Heavenly Father, we are approaching
Afisia apeto si o tramo le mo bie maji amesi o mele zosom le mo ape nga tepe la me o miele gbe domda fufu bena nane na zwa wo egbe eye na wanye be watro kaba ava katete kule Kristo pe mo maji ake nkeke awo le yiyim wadinye nge le afisia fi mekbe de gande li Eye miye le bedomda fukube na dedokiwo afya mi egbesia. To doyoyo donosi ole miye tumelame. Ple nukunu wawome. Menge be enge jizizi be na we o apeto. Be na nami enge be enge ma u o gake. Esi edong bebe ya we tai. Eye miye enge be anabe wong bedudu wafa menami ene miye kwa wuji seko. Enge be na wenge nye tepe. Miye biya manuwe siya ole Yesu Kristo pe nkome. Amen. Miatengu ano anyi fifi lako meto e ya de fle be biasi wo da de afisia la pe de o wonye e ve alo eto o do meto de kanye be do dora ba bia sande o to ta kuvi ge de wo da de afisia e sike la nye chi jona mi be be mi ado gbera de wota le yi bi ado me ne mi sele mi ado ki o me be popo ko pepe anyi no no la do e pe ko ko pe e ma ye ma ti be ma do gbera de e si ata e si me popo pe akata e pe anyi no no na si amina amasi ame Tobe be mia defunami. Be mia na amegede gbegbe na no titre nu eye te pemeli na ube wa no anyi o. Eye esi anye jokoko nkeke si ome jojo do epe kokope. Fafalye alafaji klui. Eye jijela de alafadeka. Eye ata eliade nungungto. Eye jojo hali. Eye ngutisi amede asile ngukena doyoyo takpepe u. Alo menye. Susu sita me woesia doyoyo subo subo ela. En la bena me danye kose de nusi mugbe wo do la chi mikuya. Azon nye matengwa akblobe awe o. Yake me kwese be le epe nga sese po mekbe. Eye enemye tu miyape kose de nusi mugbe wo do la chi la. Eke ma jena anon miya si be miya bia epe doyoyo pe ngbe do do wo. Abe alesi miye wone kena epe de dekpok po pe ngbe do do wo ene. Esi anye babia epe ade wo. Emenye ane nye le mo le. To wom kuko na esia alo o. Ake ngu anyo. Enyo, me susu be so bebe, e go do to, ame ha hula, nase esia, enye babia ade. De ne kulanya die be, wole ame yibo bilion de ka uge le, alo de ko ne de kope, bena, nu jojo siya le eme vagea. Azon, Mi kwe, me bia to mi asida be, mi akwanye le nu sise mi le lahunti. Mi kwe, nu gede kude engu si enge amekbetope akpajiko. Gake esia yesie nane, togola, akblo esia be enge ale apetoglo esi. Gohan kude ntegawo alo nu si anu. Ntegawo le enge klopia jile amehala dumela, mi amtowe le ema wom menge mawye o. Mi awoye, mi kwe, mawu. Mena ntegama o, wongtoye we, kakule wokosede maume nunanaji. Abe nyon sika asiepe awungu ene, menya amesi wonye, alo nusile e wom o gake, e wo esia e yangto mikwea. Azon, ema menye ale apeto glo esi o. Enye ale apeto glo esi esi me yesu do e ngu ke glone bena, sepe kosaladi. Gake mikwea, elebe miyale mkude e ngu. Oh, the common on whom to Martin Luther King, mu, kure jokbo voegan si asile eme family jege mu, bakple ame yibo. Me glabene ame maunye kuviola, maklonye hamea aye jege abakpede ame awo mu, me wadu le kuvi nye me, kakare gitu elama wei. Elabena ame wo kuvio, menye mau o. Mi katamye to hude kame. Mi katamye do to atide kame. Eye menge to adame. Mau to hude kame watu kou katan. Eye ne miyawu. Miyape a madede wole hen alo yibo, alo ntididi, alo jen, alo de sede si wengela. Mi katamye nge ngusakata tope nwa wawu. Mi kwea. Ke melebe vototo wu nan nomya dome o. Bebya sile afima enge amadede agale suku. Azon. Meno afima le chite chichi bantome. Eye mesi ke me menya nu singuti emele nukumle. Suku nyo le ame yiba usi. Eye yaro eye la. Uga nyo wo suku bubwa u san san san. Eye le kodon me. Le chef pot la. Suku nyo le usi e wo yevu ope suku. Gake nge se suare si ame ade kode wo mebe lebe wa ye achaka kwa kule wo dekai. Nu si me susu be a nyo nenema gake zi ale si. Ame o titre de engu la. Je geto ma u la. Eke ma vu vututu ke le eme ale ke ke ha. Eye me susu be. Communist ya we gode Martin Luther King me. Nu si le ame million de kakule floge a yi kufe gamo me. Nikuya. Nye mek blobe akwetole gule nam o. Mekwe se, mikwe ya. Eye mekwe se be melebe wawwe o. Mesusube jebe ame wuna nye kriso to uwe ye wade jesi wune u. Abe novi wo ene. Eye, gake, mesusube le esia kutabe. Duko kukua usia, jidudu usia gule nam. Azobe, nye matengwa ade asi gafobale vite tihan si e wuna mtokilate o. Mikwe ya. Ema inge senope jena wo ukole asinye. Gake nuka matengwa wakude engu. Miyejiko, evo, mikwea. Eye elebe watu nduwa nyibubuchi afinye abe dukopu kwa upe dumevi enela matengu aho. Gakple gakobale vila elebe watu hamesiaji. Nye matengu akwe o, mikwea. Ke ema mesobe o, ema tovu na senola. Gake nuka, nuka ema matengu wakude engu. Nane keu, amleko ujola siya le apisi aglo nambe. Nye matengu akwe o, eyata enyo, ke yema. Ne ele nenumala, nuka ekude engu. Eyata dekuna de asile engu. Mesusube ejebe, wanye numakebe. Bena, novinye ngutukle nyonu ame yibo siwole jeghe. La, melebe, wako ato apa onwode wo novi ongu. Eye. Den nuo abene nemu nuswe ma utokbe ene ta o. Mia to nuka pe wone mie yisuku le afiade alunuka. Mekpo apeno ame yibo nyuya de ntisia esi me wono. Uwa chisri chichi le chef reporter afima ke ame yibo usofu titia de no beblomna asrafo wa tradi. Eklobe, minama fonunaw. Eye, enye ame titi yifon magu ade. Eye, wotitrede afima ke eklobe. Mume kempo lenye, mtini gbalen ngu o. Eklobe, nye wala wom nusime nye. Eye, mume kemle ngu kwa o. Kake eva sede ntisia. Ke eklobe, sime kwa mitonye wole nu womu ale ala. Ebena, ekema ngu kembe menye ame yibo. Woyo, asrafu hade va afima. Wodo, apase siye, chikbede enu. Ele, ame yibo nyonu nye. Nya bale nya kwa re chitre. Ele nunya nya tou sikoko. E globe. Nukba tola. Nye medibe yevu nyonu na fiyamu. Vinye wo o. Ebe nuka ngutie. Ebe na. Ela bena ma atengu ato belele na vinye wo sinye. Si ame yibo nushala ato na wo o. Eye wo globe. Mipo miya pesuku oda le apisya. Nuka pegli do miyele. E globe. Tifupwe wo kule. Nusia nule miya pesuku ome. Keme le wo siye afima o. Ebe azon. Nuka ta miyele glidom. eye wo ga do afa sesie chi gbede enu mi kwe ya wo kho gbogboda meme to nu gbegble gbo mi kwe ya mi kwe ya wa wo nene me o eye susu ma ta me gblo nene ma do menye bena nya gblo di nya adeke adeke kude enu o nya me kho na ne ke to a petola gbo kude enu o ke mi ka de eje azo ne me gblo na ne si to a petola gbo a be ema ene be ma gblo na mi la ko ko la enye nye le nu ko ma zo ke ne eye ye fo nu la me gblo na be menye o ale apeto glo esie eye nyamatengu agblo e pasere esi wagblo nam o matengu ada publibo lenye susukure maten luten king ngu nyemenyao nyamatengu agblo o emanye nye nuko susuku musia nusi efona tukara de chitre ne nemaye wolebe wanno lenke ke mamle ube ke satane gode ukata me be wa bamya pe commonwealth hala plen musia nusi le miasi musia nusi efona de chitre ne nema ale melene na mesio le afimalachi diga susu kobe nye mele woji o me melode ablo de chikle nusianu keke ame una le nono mamade poplo te azon keke nusie esia awo la me kwe sebe a che chitre chichibu bu gomene ame adike me tuete o nikuya kwa ministe awe le to wom le ame ma udome me no afrika esi me wo wanumake nikuya eye me nyabe kwa ministe awe gi afimada kule fia ame ibo ma ube o nyenye esi ema alo akeme nyenye esi ema alo akeme eye afi nanyala annabe wawu ame akbena ne wole wodome ke afika over do afiadeke o mikuya afiadeke o eye me meloa me betope akbe mina mia subo apeto mia pe fiadukela tutifu menye nane ke sikanu sile afisia o ziale simie duanu wanu eye mia tengu akponu la tuka pedi mia gale mikuya eye ata menyanu si wapanye Meme dege si ebe de ko wohia tukada vani. Azon babia bubu gale afisia. Yohanes amengrola. Esi me wodoko yesu la mi kuya. Nuka ngutie oglobe. Nenema kweje mi bena mi awu nujojo ukatanu. Esi agomede. Enyo. Me don kutibe Dr. Roy Davis singe kwenye toke ade. Eye enye ame singe no msile kaho. Siye me kwenye nyokpola.
And he said that John.
Eye wuklobe de Yohanes jibe ya klobe. Me don kweche le wupen soswa me klobe. Yohanes nyabe ome nyro yengto uwe ata wu Yesu. Yohanes demobe Yesu nyro. Enyo. Emala me to vovo to dokita gansile atimago menye de nya heta uga ke de nya tepelata matengu agblonyesia o ame veli da kuku ape kulala efiau mesia klepe nya kwadila uvakpe letiame azon mi don kuje Yohanes no ame onyro menye na nuvo upe keke o ke bungna jimetotro Menye na nufo ufe keke o, elabena, ume wo avulele hade o, mikuya, wasasa meno anyi o. Eye, vasalava ekbo le tiame, azon mi degesi, Yohanes fomo je kwa yesu doda, ekblabena, nyebungwe wo hiyabena, wo nangirom, ke nuka nguti wa nebakbo nye. Yesu blabe na mope wanone nema, Nusi wenye, namo azon, elabena, nenema kwe jemi, alo, e jemi be miya wu nujojoe ukatanu. Tete yogane se si wenye nyakulandila, amesi go apeto pe nyavala. Evana nyakulandila de dekugbo, Yohanes, esi ewenye nyakulandila la, esi ego mebe eye enye vosala, eye lese anula, elebe wa letina vosala nla, aki atu edo enkume, eye ema daewo ngino eya madu mikuya, eglobe, nenema kweje mibena, niya wunu jojo ukatanu, vosala, esi wenye la, elebe wa letine, letilezela me, aki watu e, anna abe vosa ene, eye yesu enye vosala, ke Yohanes nyane nema eye unyabena, elebe wa letine, ati atwe ana. Ke enumake le esi amegbela, uto eye amakishia le dukupu bewa drobo nui, eye enye vosala, na amapu meyakata, apeto na irami.
We're going to have a little short message.
Azon ye legweta siye kwe suyade choke, eye mekare jibe apeto la na miye pe ya irawu. Azon do magi ne metro bola, mele jujoke le kosira siye gbona me, aklo de viawe yi moke ke viade le towoji. Eye kemane me, ne metro gbode gamajila, nye jibe miya ponu kosira gbe si gbona ngti, ne mau ademo le engu eye kwa la sile afisya ha. Nye na mnyanye emekbele kosira siya me, nye amesi oto duwa godo, to le ta dzi. Me dzi be maƒo nu le ta nya aɖe ŋu. Nu si tututu ta ye mie xɔ nu si wo dzi mie xɔ se ku ɖe Kristo ŋu la. Nu si ta wòle be wòanɔ alea eye mate ŋu anye nu bubu o mi kpea eye matsɔ ŋɔŋlɔ wa ɖo kpe etsi azɔ ne aƒetɔ lɔ. Ne nyemewɔewo la madze agbagba akpɔ mi ʋuʋɔŋɔli si alo dzomeŋɔli si gbɔna. Ɖeka le wo me esime miatrɔ gbɔ ne aƒetɔ he ɖe megbe. Mie yina aƒe azɔ le Arizona alebe miate ŋu akplɔ ɖeviawo yi suku. Azɔ ŋuti sia do ŋgɔ na gbedodoɖa ɖe dɔnɔwo ta la, miaxlẽ Mawu ƒe nya aɖewo. Wònye mienya bena nya siamanɔme la mele bɔbɔe be woate ŋu awɔ naneke o eye nya la ɖeka koe ate ŋu ana yayra siawo si wo bia mie le na dɔlélawo kple hiãtɔwo. Ke azɔ medi be maxlẽ nufia ɖe le Petro gbãtɔ me natɔlia adze egɔme tso kukui gbãtɔ eye emegbe le Hebritɔwo ƒe agbalẽ me. Medi be maxlẽ Hebritɔwo ta ve, eve yi ne. Kamemegã siwo le mia dome la nye ame si nye mia ha hamemegã kple Kristo ƒe fukpelawo ɖaseɖila kple ŋutikɔkɔe siwo le ɖeɖe ge ɖe go la hã ƒe gomekpɔla la. Minyi Mawu ƒe ale hã si le mia dome eye mikpɔ edzi menye le dzizizi ta o ke boŋ kple lɔlɔnu fa. Menye le viɖe ƒoɖi ta o ke boŋ kple dzi fa. Menye abe ame si woɖu aƒetɔ ɖe hame sie wode asi na wo la dzi ene o ke boŋ abe ame si wonye kpɔɖeŋu na hame la ene. Ekema ne alekplɔla gã la la do la miaxɔ ŋutikɔkɔe ƒe fiakuku magblemagblẽ la. Nenemake mie ɖekakpuiwo mibɔbɔ mia ɖokuiwo ɖe ametitiwo te ke mi katã mibɔbɔ mia ɖokui ɖe mia nɔewo te eye migatsɔ eye mitsɔ ɖokui bɔbɔ ɖe anyi hetsɔ elabena Mawu tia tre ɖe dadalawo ŋuti ke evea ɖokui bɔbɔ lawo nu. Mibɔbɔ mia ɖokuiwo ɖe Mawu ƒe asi sesẽ la te bene wòakɔ mi ɖe dzi le ɣeyiɣi si wòɖo ɖi la dzi. Mitsɔ miaƒe dzimaɖiwo katã da ɖe eyama dzi elabena etsɔa ɖe le eme na mi. Ta evelia me la nye le nya siawo xlẽm. Azɔ mele eɖem le eme be matsɔe ana abe tanya aɖe ene be mitsɔ miaƒe dzimaɖiwo da ɖe mele nye tanya enye etsɔa ɖe le eme. Etsɔa ɖe le emea. Medi be maxlẽ akpa sia azɔ esime mie le ekem ɖe Hebritɔwo evelia me bena miate ŋu akpɔ gɔmesese vavã si le nya siawo si nu si wo gɔmesese si le nuxexlẽ sia si. Eya ta ele na mi be míalé to ɖe nu siwo miese la ŋuti geɖewu bene miagato eŋuti ayi o elabena ne nya si wogblɔ ɖi to mawudɔlawo dzi la li ɖi sesiẽ eye vodada sia vodada kple to sesẽ sia to sesẽ kpɔ eŋuti fetu vɔ si dze la.
How shall we escape if we neglect so great salvation?
Aleke gɔmiawo miele sisi ge ne miele bena ale xɔxɔ gã sia woma hã. Esia ŋuti nya aƒetɔ la gblɔ gbã eye ame siwo se la ka ɖe edzi na mi. Mawu ŋutɔ hã ɖie ɖase kpe ɖe wo ŋuti kple dzesiwo kple nukunuwo kple ŋusẽ nu bubu ƒomevi geɖewo kple gbɔgbɔ kɔkɔe nana le ye ŋutɔ ƒe lɔlɔnu. Medi be mawɔ tanya sia ŋutɔ le afi sia be etsɔa ɖe le eme eye wòya ɖe. Esime wònɔ anyigba dzi afi la etsɔa ɖe le eme na amewo. Susu la va nye tame teti ko hafi magblɔ mawu nya alo ado gbeɖa ɖe dɔlélawo ta. Esi nyemenya gbedoɖa meta fli si ƒomevi wɔ ge mia la o me gbã eye be mate ɖe esia ŋu la ele be woasi ami na ameha la kple xɔse mie ne xɔse mele mia si o la ekema mehiã be miava be woado gbeɖa ɖe mia ta gɔ hã o elabena ehiã be miaƒe xɔse kple nye xɔse nawɔ ɖeka nye xɔse be maxɔ edzi se miaƒe xɔse be miaxɔ edzi se Eya ta mi ganglo isi abe azon o esi memele eji yim. Ele be nane na nomi asi gobie ple kodo jime jibe magbro. Seje mi atengu atu mi akwe kose do. Nusi miele akbaba jembe mi awo. Ela be nane ami adele te temide nane si wetibe ya wongu. Esi e kose sogo mele esi ola. Ele godo be wakbo gege. Gake, ne a tengu a tede engu ple kose sogo la. Eke ma aduji godo. Nenye be ele ma ukwe lolo nukle tamadodo nube wawe.
I was thinking
azon menota me bom lepe de tole mengu eto fien le guade me kutuela gbogbo kokula plom esie meno ami ade wo lalambe wa va pede no bin tu wozumu be wa black keke vie ade de pe agbato bua pe megbe nyemenya nu sita meno titimbe makpo onyenyuela no bin tu evans o eye meye keje mogalaji
wife and family studying.
Nusi, strong yet play for me as in Nangi de Megbe, Fisianga being at the pay, a yell a moire de nu, Lenukunu moire de nula, Metro, he ye de te peade, a major hopeade, a ye, oh, I like it with the doji jonang, Jibema Pokon, you get a woa for pude, a female lemnity, peade woko me, Pasade esse, Molahe, a ye, woma gatinwa ye o, Conlova, Fau song, Okua, a Badrupe, Alafala Fau, so Georgia, play Tennessee, play Alabama. Ple afisi afi, ale kube be wavado to subo subo deka. Emekbe susuma va nye tamebe. Eke made, nuka magblo nane ne mewu. Esi eme nyabe le kontrokbe nke ki ajila, elebe madunga ngude nusi meglo na ulata. Eye nyaha menye, menye akbegansi le babagela pe lola. Eye eme medibe man no afima. Eye emekbe nukutu e la, me itepe ade afi si eme kakona ade le, si eme bow, le esi eme atroto afima la, me iji kakona ade, akadia uklende, sroto lonoto ade uchi le, kekenu. Apeno vye nyakbo eve si ome wosonre dena, ple osofo nyui eve, etepe me didio. Eye satana esi opo o, osofwa udometo de kabe, epe subosubo dua like, eye wode. Epe agbepe zorele afisi atututu le vosamle kwisi aji. Wojo kle jijo, yi wope sonde de mo zonzolaji, ke futola tikpo je de kakwisi aji. Ke mele esi aglombe, made nusi glombele la afinya, etuwa dele eme, le guade me kwekle kose si me chokbe de ola. Wo gbogbo ke trova afisia esi e wonya be esi wo yire keke atima megbe le jepe dakela atia de le afisia le wo pe so de mozo sola me wo trogbo eye wo bobono anyi kele lalam eye mezo kede eme de kakwi jede ke ade esu anu anyi de keke no avifam eye akple amesi zon pliwo ke ameke me akple no vyangu tuke mea si wo gbona le jijila amesi nye de kakwi siya pe kon lono gbogblombe. Oh, no, we to Brana. No, Alecle, Alejo. Eh, there, Afima, he called the Capi Jericacia, no, any day, Afima, Le, Epe, Agbepe, Echepe, Latitutu, the Capio, Clola, Ade, Sino, any day, Afima, Eye, Satana, Blay, Mede, Jesse, Crow, the Kemena, Asito, Yemi, Asile, Pendusi, Be, Makora, Be, Dolelia, Dele, Fudem, Nemaha, the Cape, Putiti, Be. Jesse ade ke meno anyi o. Me dogole kola me, le bedu dora kle mchichi do me. Kela la fetola, bobo koko epe amisisi no atima, eye esi aita e wopolo mido, mikuya. Eye emegbe mekwa viviti kwe vopolisele eji, nyema gulene kwa nusi wo meno la o. Gake, le eye epe ade o me kola, ye katambu, epe papa sile, epe asio mebu. Eno ili dom noma ukafum, niti epe ade oku, be wado edokime. Ke wawenye sile afisi yangu jisi ya no anyide ya mekhala dume. Mipo ala si satana no akopa chembe ya chaka de kakwi kuma. Ke no asitomu ameru kwi popo jinea. Esye bopo kwi nya. Eye mekwe to ngutega ade mekude apetongu. Gake ma uto dele eme na ngutu ma. Ma uto dele eme na ngutu vima. Apeno a ade gede eme vayi fifi la. Mekwe ubobono afisi ya lebaka me. Esi me. Deko wopozi kwa ade le mwade nu, ebobo no anyi, eglobe, kwe asieke songwe si novi ngutu branam si mele, agbaba jembe makede nguwo. Eye woglobe, meji kuto kutwe, mechie megweva afisi ae nye mete ngupo, bedura metakban levi gohan. be mano fliame o Billy tande sede de onye nebe wa poi bobe o ma de funam o be wa kom be aga kom jwe mi ga fenya de Billy mu o fon vio be ka kloga lai de sene be wa wone nema e ye nema we bola anyi mate nwa ba du be dora mata filila me agede eme afisia o mi enya nema mi ku ya elebe do do ade na no nsia nu si mi e wona langu elebe sia na no mi mi asi mi ku ya keke e ya globe ba afi papa de abla alia apenola ke yemegbe eye globe no bi mutu brana nya de kape kli oku me chitre de afi ma ngute gade je de tu bi nya po sia ji eye mpo be agbade le pe jiji ke no agbagba jembe ya wodo ano agbede en eye nu gade jota hoho le ejila o ngoli wa we na nu ga sia jode eji eye afeto yesu de esia sia ke tia musi onyela ke le afima le eyi ya de mebe kola e joda le nyonu achi e jo ye no jijo pom ke azon eno anyide amehala domele afisia ple ni fifia le jijo pom ple adatiwo ke le pe nkume tutum fifia e na bena enya be wo de ngata pensi le ma me lachia eye emala nuka nyonu nukala da hema si chima po ale gbe be me nyanu si wa wona adoku o eye wo buka be bona ye eye gbogboko kemeli o eye esi anye efe nkeke mamle eje agbagba fe asheke song eye so so die ko mokopo abude kenkem ma uto dele emena nyonu swema si ame ade keme to ade kele mena o mikuya eye kanye si eto adele me esi me wono anyi gbanji afi abe ale si me gbe ene la eto adele me na me wa le gbe be eyu ato wo pe dolelewo fa ko na wo pe chiwo wa nu na wo to to te pe ade si wo yi na ada jira do na wo langu eye wa ka ba ake aba ho wo de edo ku gbo eto adele me na wo ke mi de gesi eto adele me ale gbe be esi wo nya be ele be ya jo ale be wa donu kan si ade mi la.
He said, I'll not leave you comfortless. But I will send the Holy Spirit and he shall
continue my spirit until he returns. Verse 3. Wa trova ami ade ke meto ade leme abe yesu ene o ese wo nya be pe ntila abe nuno la ga ene le avlele to si wo mu wo le fifia me ele be ntila mana no mau fe nkume ya ukata yi ke na nya ko da ko ale be mau ma te mu apo nu fo la fe nu fo o ye nto fi ya fe fuko o pona e yesu wo nya ne na mala e dogbo gbo ko kru da be wa yi eji ano akofam na e pe tukola de wo to ade leme ya kakade jitwe etso de leme azon lebe wa ye chia no belem na dukola eto wole anyi banchi afi le no no mama keme se wotso de leme na wo esime wo no afishia e la bena e glole Johannes ko kwita bia tonlia mebe ne ni etibe nia men ngulo chisile de de afishia kpede ngomlo ko kwisia wo ngu ti wo ngu mele nu ko mle Johannes ko kwita bia ton bravo vo aden kle bravo vo adren me kwa mi adometo gedo wo mi ele ngomlo wo ngulom dadi e ya ta matengwa to asiesia chisi kede ne ni nge o ato asi ngomlo ji me ngulo na ngomlo kwipia dadi e ke ma me nya nu singu chemele nu pomulele afisia e labena enona apotola pe nyame kokoko mikuya
he said when the Holy Spirit e blabene
kokoko kwela valla a messi popola a doda le efe nkojila
adida sele yem in other words he would do
le blabu bumela awonu de kamake si wo wala kokoko kwela anodo wom to agbato ade si muti wo kome awonu de kamake si eyama wala azonu ka welebe emana wona mi ekema mi nya be le mi adome tututu egbela afeto yesu pe akopapa make le mi adome le popo pe no no me dowa fe bu bu si me ma wuto le dowo mle enye akopapa na israel esia yesi watengu awu mochi akpo tulilikola eye wasenya kwadilala wakolonya si onye nyetepe eye ma wudu akpe eji eme enye upe akopapa enye akopapa esi me wono anyi banchi afi ya be ame ene mawu sizungutila mawu doli edo kuike de edo kufia to ame ademe Kristo Yesu ame si dong bebena dosio womele la miya uha miya we eye eme yina fukula bo eye madoko koko kwilada ame si anye nye le kokbo kwe no no me eye mano anye kuli miye eye mano miya me eye numa uke esi me wole afisela bokbo koko kwilada awo wo ake le nyen komen ne eva mikuya. Ema tae o globe, hapo nutitrede esia ngula, tishia esie wo abulele la megbela, enye nufonsi wo machoke o, be, wak globu sunyade bokbokokwimu. Eye, awwele no noma makeme, ale, minya nyane enye akopapale anyiban chiele, mukwa suswade nu, alo, minya nyane de wo, nye akopapato ametiti adekbo, siye a temu akpla abo unami. Awa, tu unami vie a hana miya sevivile nyaru kiome. Alo, alo, koma hato onkope, ma unu suswade siya globe, azon ele miyame. Eye, miya usien wale, ke mega ya mamamele wo me o.
He made this directly sure.
Ewekple kakareji ten mipo ya afonu le nyen komme dosi o wamele la mia o hamia we ne e yama va mia ji mipo ya afakone ne make to mia pe nu fon kata kekeme ple do yo yo mia pe do le le o kata me e ye unonu pomna mie le pia du pe si bona pe akopa pala nguti. Mikuya, ano, pedro mwe do kwiche, le miya dome abe, ale si ema udo kwe do kwiche, le miya dome le Yesu Christo me ene, eye le le Timoteo velia, Timoteo, banto taton kukiwi a deme, ungule, ale. Nye nga be kude ma unu, eje kwa mye de gesi bena, ga enye ma usu soroda fe, nga alala. E la bena ma ou de edo kwe fia le nouti la men. Nye kbo ma ou le nouti la men. E menye ma ou kwe akopapa. Be wanye be eva nami. E to de le men nami. Ale gwekwe be wazo miya dome to de ka. Ma ou de edo kwe fia le nouti la men. Menye ame bu gwade ko o. Ke bon ma ou nouto. Ke azon be miya gade afo bu bu la. E dog bo boko kwe da. Be wato dele akofafa nami me. Eye, ele miya me. Oh, eto adele eme. Azon ele be miya yede ngongula. Pe akpabu bule afisya. Alo, susubu bube. Miya to adokpe esiaji. Afye mato ejila. Maglonya siajuru. Miya kora kola siamele amesia mesi o.
They don't have it.
Wa wo mele wo si o, nwa mele wo si o, ke susu sita mele wo si o la, enye be o me kho esia o, wa wo ta wo nye, gake o me kho esia o, azo me kwa mo be, nye nye, bokbo me me wo, bekbe be be, nye se nu si blon mele lame, mye kuya, mele nu fomuna ame hatu tuwa de sita wa dukbe dadro le mliti vya de wo me, eye akofafa si ale miya si, dukbo bokbo kwe si wo doda, abe akofala ene lame, gake ame wo kata mele o koke o, ome kwa eji sena o, mikuya, wawu, be wa tengwa wo esiala, eke ma wa kwa upe akopapa, so ti jope bubu, to monu bubu ji. Ne ome kwa akopala sima una wola, eke ma lebe wa dadi akopala bubu, mikuya. Ela bena matengwa no akbe esie, nane ke ma no anyisi na no akbe na o. Eye me kwa mobe miya dometo de siya de se egome. Be vye to, mi amesi ota wa dukbe dadu. Amesi ome kwa akopapa de ke nti siya o. Ple kukisi o, do hi dokita matengu aka engu o. Mie kwe sebe dokita upia de ame ungu. Me kwe sebe ma uyu adoto atikeji. Ma uyu adoto ame kukoji. Ma uyu adoto nukome sese me. Ma uyu adoto lolo me. Lolo vya de ko, uwa nukede. Mina ame adena chakakem. Eye mi adefie kobe mi eto adele emene. Mikwe ya, ma uyu adoto lolonchi, ma uyu adoto gbedodorachi, ma uyu adoto nukunuochi, ma uyu adoto epe nyachi, ma uyu adoto desia desinge, jesopela, ma uyu adoto eji. Ma uyu adoto, en labena eklobe, nye nye akuto sita gbele wo dolele wukatangu, eya ta. Elebe esia wakata na wadode tu. Eye amesi osi sibo subo do vovovu ule la. Elebe wa wado. Nanuma mikuya. Azon gake ome wane o. Elabena uyado yila. Ude sana ube wakachitre na maupenya o. Le esi ope koma hato onkwa de o. Me demona ube wa wewuta. Gake ema metote nye tepela o. Nene makeko. Mau. Potole do yom, nene makeko. Eya ta wole akwepa jembe, yo wakpo akwepa pato ti jope bubu. Minam ya ponu ban, to lu wongu. Nye kwa bena amekede wole akwepa jembe, yo wakpo akwepa pato akanonome. Minya, nyakbe, ade le miya siye siwe. O nyanywe le miya dome, ekbe. Be bena, so for get the Onoa Hariado ye at India and Yakotiji Onoa has a new year day. See, man, no more melee. Wonya, Esiabena, Wakpo, Usopo, and Yakotijis, Onoa Mumun, Sagasaga, Le has a seven sete, came Melebe, one on the Nama O, Melebe, one on the Nama O. And Labena at the one near Bessi Gadela, near Bofa Amao, Esiado, him, Melebe. Mia one in the Marty O. Elebemia James Boku Hilato.
Many of them was converted from
Amegedo, Leo Dometrojimeto, a Hamome, Amy Quebe, Nolan, no Mamela, and Yunque, Plevludome, Gakeming Evludome, when yet so be, Radala, Achuchi, Alo, Ajurun, Wo, alone who would say, Lesia, Ome, Mikia, Aye, do he, Aye, Amades, he would chicle, Jerusalem, Aye, Opa, Amama, Edula, Epetua, Siaule, Mododuji, Keke, at the Fune, Atradia, Mikia, Ayama, Amemala. Nenema uji, azon, nusi ejebe wa wola, usofu sinua aha. Alo, alo, nyonu si yua atama, alo si dua awu majemaje, henwa agbaba jembe, yako akopapale elesi, udo awu nyeme. Emala, devotibe ya na utu na kpo yebo, menge susubu bwade ketae o, epe tako ble afaklafa. Mikuya. Non rota adeke manyabe ya de ama eduque lemutume o. A messipesu sule mute. Mikuya. So swadeke melina na numakura o. Keng, nyonwa, ke elejimbe ya we. De to be. Siole yemle mododoji ekbela. Vavala. Wenye. Enyo taplachena yakbela. Ke mi don kuji nyakukasia. Mengena a messiole afisia de deko o. Egina deke kamekata. Mikuya.
A woman that would take her
Hey, young Rade says, yeah, Depe, I will have an eye bed to do this.
Had
to go, yeah, Fimal and Dogbe, a mama, hey, Emebe, what to go, what do I want to walk, eh, Kaifau. Njato go le afiba le papa go so play nava jo so bo le vieto le papa go so bo play le avesi wo jado die mela nonu ma udo ago ado kontru wo titriwo anu anyire afima le ndo bebe wa no papa me nka nti o ti afishia eye ya si le popo mla po ya papa de wo ngu mi ko ya eye yesu su bubu ade kemele nyonu si awu si o negbe de ko o menye o o meje si o nye mele gboglombe o wone o What do we talk about? When you're young, you are. Hey, hey, you're male, blonde, mad, you are. Male, blonde, be, mad, the cobbe, be, man, you are. Mikuya. Satana, ko, when you're Mikuya. Mia Jesse be asu kuma kemea atu ko be ane ele numa pomla edwa ho de oji ale bebe be wa wa le break sesien eye wa la kuna nyonwa abe amega hiene ke nu kata wo wana nema nyonwo wone be wana ngutu ona wona nema nu ka ngutie mi to ago le ngutu ku bele etroga eneme da kwa be simen tu boto pe do me plan wona nema Echiabe, Tabobble, Boboy, Aye, Menabedo, he went to my talk, get the wolf and Nunya coat on Yak, but a million the car, Gakemaupe, Yametole, Yapanunya Dumpo, eh, oh, I think he was saying, Nikuya, eh, Mange, I bank a Capanunya, Gake, I'd be a pepper origin lang, talk play, put it all, let a dumpsia. Wojabe, you are poor, a copper fat on mummy. Go to my talk at the old runabe, and you yang your one and then the ma o. Gake, ye two are willing on a messy chura, a melam may alec the bear, will let it timber, you are conkuma woo, nonu silo bono gele, solime, and foke. I drop who sing no woo, allo, I will sing no woo ye. Le SM yatanga plita, Mikuya, Mikuya, no one draw a kunuke, ke wotinabe, who are poor, a copper fat, to a siawa woman. Eye wo wo eva zuna ne ale bebe e foto koble bo la fafa menye du kwa de de ko o ke bo nke keble bo la nuo gada wali matenwa glo la fisi aga kebe ma ho ga me afle le do ta ko si bonata mam matenwa apo nu to e se nuti gade ga ke nye ma we o me kare jibe mi se nu si me tibe ma glo la ko me e si apo dunya ke ke fe ki ame dunya ke ke fe akbe hadu no fe akbe Do kwa pe ak benyu nono. Do kwa si wok pe kiki ame do. Eva do tepe ade, gbe bebe. Ame adibe, yange dunyakela. Ale ko be, wa yon kwa de na yebe, yenge dunyakela. Gagbo bwa de swesi a tengo ake. Ame wope akota da, kakaya mo obe wa we. Eye ple, vubwa wole, nko tako. Eye, dola million wokle million wo mikoya. De, nko si adede tako be, yenge dunyakela gande. Miye gbolonga sobole, emangu, minyanu si mtime dile nukumle. Ple, gado me gbenono. amewo dina be yewoa ƒoƒu ɖe tagbɔgbegble ƒe hadomegbenɔnɔ sia me migagblɔ nam be xexea me medze aɖaƒa o ale si wole nu wɔm ye kple kakaɖedzi kakaɖedzitoe enye tagbɔgbegble ƒe xexea me eye to mawu ƒe amenuveve me eya nye mɔ ɖeka be miasi le enu mi dege si le hadomegbenɔnɔ sia me la amewo va ɖo teƒe aɖe si wowɔna kɔta suesuewo eye woyina ɖe eme afi ma ke buna be mienyo wu hatsotso keme mi kpea ke enye nenema ko wowɔnɛ eye enye agbenyonɔnɔ eƒo amewo ƒe agbenyonɔnɔ ale gbegbe be kɔlɔ̃ dia nuku aɖewo nye mexɔ se gɔ hã be xexea me ganya agbenyonɔnɔ ƒe nyagbe ma le ame blasieke ɖe alafa dzi dome le dukɔ sia me o womeganya gɔ hã xexea me nuka enye nyagbe agbenyonɔnɔ o esia yi ɖe wo eye wotsɔ wɔ ayenu aɖe gbegbe satana dze aye ŋutɔ mi kpea ke ewɔnɛ nu si le gblɔe ale gbegbe edze aye ŋutɔ nutsukui aɖe ko le afii eye nutsukui aɖe ko le afi ma eye ana wayi eyi geɖe le esi eya ta ɖeko wotsɔa via ɖe ade eme le afi sia eye via ɖe le afi sia ke afi nanya la ʋeʋeʋe ko la amewo gena ɖe eme nuke adzɔ ɖe nyɔnu aɖe dzi le blema esime menye ŋutsuvie ʋewiadevi ne eto mɔdodo dzi va yina abe ale si nyɔnu aɖe awɔ egbe kple amamaɣeɖula ƒe nɔnɔme sia tso ɖewoade gaxɔme enyo ne menyo tama o la ke menyo fifia hã o mi kpea gake mi kpea satana de asi kpoyokpoyo lala kpɔtɔ ke le wo didim kpɔtɔ eye eye avava me be ame aɖe ava ɖe eɖetoe si agawu mikini alo bikini vie alo ale si mieyɔna numa anɔ abe gboti ƒe aŋgba ene miaɖo ŋkpe dzi ele eteƒe egatrɔ yi afi ma tẽ ke enye kloe la eɖo afi ma vɔ fifia ke azɔ miekpɔ bena nu siawo katã nye esi amewo le didim be yewoakpɔ akɔfafa tae wole didim be yewoakpɔ nane si wɔa ke miɖo ŋku dzi miaƒe akɔfafa enye miaƒe subɔsubɔ eye miewɔa nenem nuwo miaƒe kɔnyinyie mi kpea ewɔ nublanui be miadze si be ku le mia ŋgɔ tututu miekpea ʋu keke nu siawo katã dzɔ ʋuu keke nuadze sigbe gɔmeɖoɖo sesẽ aɖeke meli kɔtɔ ɖe dukɔa me si dzi woatu nane ɖo o mina mabia nya ɖe mi ko miate ŋu axɔ naneke dzi se o bible hafi negbe biblia ko kristo kɔtɔ le mia si akpena mawu mikpea miate ŋu axɔ naneke dzi se o miyi ɖe le kpɔɖeŋu me ne mieʋu miaƒe televishin la mi ame siwo si numa le eye ne mieʋu miaƒe televishin hekpɔ boblododowo la enyo ne ame aɖe dzi be anɔ agbe ɖe boblododo mawo ŋu alafa ɖe alafa dzi la aku le kɔsira ɖeka me mikpea mate ŋu awɔ nenema o eye nu si tututu adzɔdɔwɔƒe aɖe gbeƒee abe nuwɔwɔ aɖe ene agblɔ be esia nye nua le afi sia eye migaƒle esia le afi ma o eye dɔwɔƒe make adzra numake emegbe boblododo bubu ava be miƒle esi le akpa sia ke menye ema o evɔ adzɔdɔwɔƒe ɖeka ma
yi
numawo tɔgbe lia dzi na amerikatɔwo va se ɖe esi nubliboa katã ƒaƒã ʋu mɔkpɔkpɔ aɖeke megali kura o ame aɖeke meganya nu si woaxɔ se o gake le eyi aɖe megbe magblɔe na mi nu si miaxɔ se ne miedi akɔfafa ne aƒetɔ la lɔ ameawo woda alakpa va me fiafi va se ɖe esime kloe la nahia megbedenu aɖe afi ado ga dɔla atɔ ƒe tso ame aɖe si enye miŋea biblia gblɔ nyama be lɔlɔ̃ manɔ anyi le ŋkeke mamlɛawo me o negbe le ametsetseawo dome ko ele teƒe ŋɔŋlɔ la ƒo nu tso eŋu bena ŋutsu atsitre ɖe srɔ̃a ŋu eye nyɔnu ɖe srɔ̃a ŋutsu ŋu ɖeviwo atsitre ɖe dzilawo ŋu negbe aƒetɔ ƒe ametsetseawo dome ko lɔlɔ̃ anɔ hamewo geɖe nu ɖeka ma si va tso hadomegbenɔnɔ me la me wohe esia va hamia me woƒe hadomegbenɔnɔ la kple woƒe dunyahehe kple woƒe nu bubuawo va se ɖe esi hame la tɔtɔ ale gbegbe be meganya nu si wɔwɔ o wohe dunyahehe va hamia me wohe hadomegbenɔnɔ hã ve woƒe hadomegbenɔnɔ va hamia me woƒe hadomenuwɔnawo bingo alo bɔnko didada alo ɖe sia ɖe si mieyɔnɛ ko kple fianuɖuɖu siawo kple eɖuɖuwo kple bubuawo le aƒetɔ la ƒe aƒe me nuka ŋutie ewo nublan wo gbo na be enyo azon mele nenema o emanye hape aloje ademe ni don kuje hape aloje ademe ko ye yesu ha po asitalawo kenya wo ple wo pe a jonwawo lobena wo nlodie be fufu nye pe apela nye gbedodo rape ape ke miawo mi che wo ajutalawo pe dui nikuya menyo o nyemetole mena afisie o ziale si hamela hamela menye khotutu la kakakao amesi wole khotutu la mei eye ne amema wole mpomna sia le emela cho menyo o eye o genu wana mava me azom ye kpo bena hame o to anane ngbe sia yi si be television club bwa wo ene evo o betengu wona nu si ngbe o dola gbede o abe ale si meglo ne enu enu la nya kokolo kokwa de be amekafu amawe sia yele nu si wo ba yilata no amau kafu mre nu si wo ke wala lata ke no amako mna nu si wo ke wala ke evo meto ade kele mena nu si wo mole o mi kwe a wo odua kwe ke ne na mai wo ba su na ntinya le yi ade megbe na amagblaku mi kwe a ela bana wo da epopo ku aso mi atenwa afonu le akopapa si kristo na kola ngu agblobena akopapa li wana le agbeno isi o gbona me keke agbe akopapa si le si le aficiana ufishiala mikuya gomadodo make chie miepo esiale enyo ezo nu gande azombe wakpo bena wo uva eva zuna nema ko hale pentecoste me le gamia ume etro zuna nema le pentecoste pe fli o me bena esia yeko la wole nana fe ngbedom si wo ma tenwa wo gbedew Eva me sia ibe amodo asesela mesi to avuvu eye wo wone eda sode ngongla onu alo meso o eye wo do anane ngbe sigbo wo ma tenwa adu gbede o
until it seems like it's got to a place to where there doesn't seem to be any sense
nu abado te pe ade sie me ga desigbe an kwade didi ade keli o ene ame wo meto an kwade didi fe kwang tong togbo o
It's lost the very English word
of English befe ngati an kwade didi lang tobu efe efe asihokole amewogbo Alo to alesia mole le agbenomie la me ebu efe vevienyenye le wogbo azo e wosigbe o mese egome o
even to our confessions
Goha do emiape emepupu oji.
Aso
metibe emie amesi ogbona. Alo le afisi akhele. Alo siwo le nyapokajila. Metibe emia doto nyapupu isi anyue aso khena e iyade. E esia.
Unless you are deeply sincere.
Negbe de di anikwade teto. Eye matengwa di anikwade o. Basere sime na senwa gome nyue. Ne ele ebumpo. Alo le susumpo, alo le mokpombe anon enemala, eke ma anukware didiri fe, bukulume si pia ma ulela, ma tengu anon anyi o. Esia kose, menye akpobe anon enema, alo atengu asokbe o. Elebe madamada tuela wanye amen. Eye enye woko kofe u, enye wotodo fe, eye enye nusingu wobla wodo, mikuya.
You have come to your
Eva do wo kokope ulagbo bena enye nyatefe eye menye nanake wu nyatefe la o eye elebe wa nonenema eye ene edegesi ema le wo susumela ekema elebe na tede engu kakple wo agbeblibo lufo mutila ple nusianu sileme o so nusianu jirafa na asia Abe alesi yesu tiamie domenyo toi, le amesi le jono plemu lape nyame, eye uvakede de ngu, siepe asisen to, eye wotoyepe nu mamle wakata jirabe ya ple ema. Nyatefe wakata kle nusianu sile esila, kubabe wanya jono nyo ha, esia lebe viene u nusianu, eye nemye koma upe kokofe la, epe nyala, ngbedodo kude nane ngula, elebe na nyabe ma upe nyaye, bena nusipom ne le wole eme fam la nye ma u. Neneke memeli o be de ohi anonanama atengu anonanama eje sibe atengu anonanama mawuye ekemane edodo pemala ekema emenye ajabasi pe asimesela elebe nano ajokele nusia nusia meade aglona wo titrede engulagbo melebe nakwa nusia megbeto walaji o ele be na kponu si ma ugblokle nu si pe ngbe wo dolachi eye na kwe wa we e ke ma ma nge wo kokope wool le atima tututu ke azonu si anu si enye si anu si enye po nu si anu si po mona be ya ngela ele be na tede esi aji abe agbe kle kupenya ene na wo le eyi mame. Me susu ben de kasi ke amona mia tobe wa gakoto yoyo ola enye emabubu simeli o enye emabubu an kwade to ape anyi manomano.
Now for instance this might sound a little bad but
azon le kwade medo nya si amanya se o gake nyemele blom le mosiaji o gake mele sonye pomu ono anyire afisia ne madugu ayi afisia egbe a classic ona nyon bubu aha aha wololo pli. Eye ale menya le si awo me bebe na mo wo dada me tavo ale bebe azon kudore nye nya hora kola akota nye benye mawe o nikuya nikuya ya ke me tipe mak lombe ne me ne me wona nema eye me eva me be mawe alo nane si sokli la eye te te menya be nuka to enye be mak blena sonye afina bak blena mawe chekem ela bena me wonu bonde emu ne eva vo samle kwigbo. Eye edron kuje be ye don na ne de amia de ngula ke yi da do edogba afie na to wo nu na vi.
So I've got to go to her.
Eye ta ele be ma yi egbo me ko nu vo mo bubu ji sebe enye nu do do ru ha me nye nu vo mo bubu va va o negbe de wo nyi nu ka ne nye be me glo azon be ma u eme bena me wo bu dada me glo be afeto nyi o khonye enye be me nya wo nyi wa ka fu ma wo haleluya. Me suso be enye amenyade cheke enya ponye kuku yade bafa nyeme tibe ma wona nema o mikuya azon mi aklobe enye busubobo eya yo nye be wa wo emu bu mato gbeela eya yo nye ya kenu ke ajo ne me yihe globe afeto de ko nye nye nyeme tibe ma wona nema afi o eye wo pede nye eye nye maga we azon o agbe nye bo sa sala basere esime ma yi ada dodo klesronge azon muka ne me ba ek bokle ya mabu mabu make ke globe wa ga glade tu bi bafa konye ko kuila dinya o dada bafa ple nye lo lo to bafa e nya be mi nye so ke ofifia te petiti ni ya globe nuka ne nyebe me kla ase ko na ngon bubu ke nya kana globe de enu se tonye de na lo atre ya kema me susu po ale si wa don kume asusu be nuka jode so nye ngutu ji mikuya azon nugbato enyebe ma nyabe de mele tefem alo nye mele tefem o.
And you don't go that way to make a confession to your fellow man or God.
Eye ma yine nema da hunu vomena hawvi alo mau o. Na yekple an kwade didi teto. Bakple mau menu khakade wo nuvota. Ba elebe wa pe o. Elebe ma glene be lonwa. Pafi nya pe so de pe agbesusia te wa to si agbo nonu si mali kle se nye nye lo loto kle ale si mali lo pe si o kata ga ke azo na te wa jole po nye to e si aje yena de o maga no anyi klem o de o maga lo ahom o eye menye ne na maga ke ha be ma dredu tai ele be ma dredu ele be ma gbule ne to nye ji pe gbule pe ke e me be ele be ma gbule na ma wu ne na maka eye ma gbule na ya kle ma wu si a kle an ko re di ji be na nye maga we ake gbede o to ma wu pe amanu be me mi kuya va vala de ko mega azon de wo hi na te mu a to da de e chi eye ma mi kuya ma pe o do hi nye nu popo a te mu a po nya de enu ga ke nye nu popo ma po nya de ma wu ya nu o ele nye ji me pom eye wo nye eye le siakata megbela pepe ade wo kona no agbekle ne mawu demo eye wa demida le kisesiame gake pakle mawula mavo mavo ye eye ta ele be madian kore de to pakle mawu ke ne madian kore la adotum gake ne nge madian kore ola me hia be magbele gama na mawu be wa dotum o eye afima wo bado egbele ame wo dome eje sigbe an kore didi de to si jebe wano anyila mele afima o eye me ko ese bena ngutu ade alunyo nwa de si babe wo to gbeda de yetala ele begba wa hunu si anu si wo wala me eye wa donu si anu do ele bena mi kuya nya dege si zigede ele nya gloti je nya dege si nya pokeke afisi ale apeto glo esi dena mi kuya mikuya amau ntega adede go godode kle ufe khose mau do esiangbe to nunanaji gake doyoyo nye nane si to vovo mikuya ekema mau de ajesi mikuya azomye de gesi benene mai ame si wo wa woƒe emeʋuʋula ele be woava kple mo vevie ɖoɖo ele asinye le afi sia game mele asinye be maxlẽ o gake mexɔe se be Binghamton, New York, ye. Alo, nye me yue nye oa. Ere Binghamton, me kwe sebe esokbe. Tepe si, Edging Court, afakwada opia lele afima. Binghamton, me kwe sebe Binghamton, woyone. Binghamton, esokbe, New York. Nye no afima le Edging Court, Johnson, afakwa fe tepea. Ta kwekwa kande me. Eye, mye no takupe wom le afima. Eye, gbedeka ngujila, Billy Paul fe, echo. Tede tonyengu.
And I found among the people.
Hey, me call it. I'm out of my bed. My baby don't know me. Oh, it's an animal. Hey, me pia do kinye sebe nu katai. Ami ade si ko doyo yole ta me do doare ta alo. Amerika to ke ngue me le nu pumule. Dole le se se ade nong tuwa ngu. Hey, o ko doyo yole zama me. Esi, o to tede afima. Eye afi mi ajo le nkeke atɔ me la dɔlele la gatrɔba edzi ake nyikpe a elabena le gbɔkɔkɔkɔe ƒe ŋkume la eɖe numadra le edzi tututu abe ale si wɔwɔe na ɖetugbi sia eye aɖe va yi le kpoa dzi afi sia ene ɖekakpui ma zã si va yi mikpea gake ele be anukua ɖe ɖiɖi deto nanɔ anyi be nanya be mawu ate ŋu aɖee ɖa le dziwo fifia kpakple ami sisi ma si le dziwo la ate ŋu ana wɔnɔ adzɔge le ŋuwo mikpea eye tete gbɔgbɔgbɔgbɔnu ŋuti aɖe esi ɣe yina dzedzege hegblɔ be titre ɖe nyagblɔƒea dzi alo afi aɖe eye nakplɔ ame siawo va afi ma eye nana be woaʋu nu sia nu si wowɔ la me hafi nado gbe ɖa ɖe wo ta mikpea anuku aɖe ɖiɖi deto dza xixiametrɔ dzi me atsrɔ godo mikpea eye emeʋuʋu enye nu si xixiame hia egbe enye emeʋuʋu anukɔ ɖe tɔ ele abe atike ene na dɔlele mi katã miate ŋu aklɛ le atukpa dzi atike si ƒomevi wònye kple dɔlele si wòle be wòada gake minya ale si woazẽ xexlẽ la matsɔe asɔ abe bibla ene míaƒe sukuwo kple bibla sukuwo woate ŋu axlẽ nya la katã gake minya ale si woazẽ kple ale si woanoe la xexlẽ ɖeɖe la mada dɔlele la o mikpea ehia atike la nenemake ehia be woanoe nenemake ame aɖe ate ŋu aklɔ be menye mawu nusrɔ̃la azɔ megaƒonu nam o mememe ku ɖe nu ale kple ale ŋulo o menya ŋɔŋlɔawo menya be bibla gblɔ be ale kple ale bena ame si le nye nyawo sem Yohanes kɔkɔe ta tɔ kpekpe bla vɔvɔ ene le kpɔɖeŋu me ame si le nye nyawo sem eye wòle ame si dɔm ɖa la dzi xɔm le sesem la agbe mavɔ le esi alo fia yakobo ɖe eme be tegbetegbe esi ke ganye mavɔ ɖe eteƒe nyuie agbe mavɔ le esi elabena exɔe se ame geɖewo gblɔna be yewo xɔe se azɔ enye nyateƒe ŋɔŋlɔ la sɔgbe mele atike ŋɔŋlɔ la xlẽm mele nu si enye atike ŋɔŋlɔ la kple gbedanu si li na nu vɔ la xlẽm gake ɖe mate ŋu anoea ɖe mate ŋu axɔe sea mate ŋu agblɔ be mexɔe se gake ɖe mexɔe sea eye enye nu evelia akli ko anya ale si woazẽ la mada dɔlele la o ƒoƒi lae nye bena le míagome la míenoa atike ale si wogblɔ be woanoe atike la le míasi pɛ gake míegbe enono míegblɔna be míenoe elabena míate ŋu axlẽ gake be míanoe vavã la míewɔnɛ o mikpea nenemake nye nyanyuie la hã abe atike ene si le nya sia me
The patient and the remedy has been proven.
Ne donwa. Eye wodokpe atike la je be eda dona dono.
And the patient reads all about the
Eye donwa kle anusianu ku de atike sia. Se ngo okedogun. Eye wonya gbedanu de sia de sile eme. Wonya jojomanu nyala si ko atike la pe fe nko si be sok pe abota si si ple bubwa wo ene. Ne mie nyanya la katã ku ɖe eŋu gake míegbe enono la esia makpe ɖe mia ŋu o nyikpea makpe ɖe mia ŋu o gake emegbe alesie mie gbona be gake mie nui eye ne mie blobe mie nui ke donu amekpo ngododo ola de menui o evo aleke wa no ne gapodo ku masi le gliangu menye nu polukola le gbegbe o mikuya atrumbe manno atisha be ma khive ble nguse na namia pe tukwa esi wo nyebe nyanyo la drukpe nusia wochi.
And they claim they take
it. Hey, yeah, be, yeah,
and they show that they be, don't.
Aleke ame atengwa akhle ngongula o kude nusu ya desi meglola ngu kude nyonu si opa o da ple si wadu ataki o klubu bwa o nenema aleke wa atengwa yo wadu kyo be kristo to o evo atike lang to klobe eto bubu mikuya aleke na klobe gake madu wale kwa mwako nukle ade yeye u
that don't mean one thing. Your own life.
Emma, you said you take it.
For you still are
sure that that you are not going to be able to do it. Azon, mi kwea, elebe miyade ngudodo wo apya. Nichwa miyade siklobe yenye, menye koseto, mekwese. Nanya nywa pe kekali lana po wo, mabimutu, wako esya enumake. Eye wapya ngudodo wo, kakare jitui. Magakpo mtu ma, le adidako wome, o, makwe, le ekudu afisya wale sigare tide asi o. Magakwe wano ahanum o. Oh, bede, magakwe wano, ahia womple nyonu bubu o, oh, bede, nyemetole emena alesi bebe nyonu siya o siya, upe nguti balende enkume o, ako epeta jide yame, ako kristo ji, nuka ye, efiabe atike ya uo epedo, keneme wado ola na globe, enyo, menyabe menui hafi, enyo, ekema aleke nele ekbe, ele kukum, ede fia nenema,
I'm looking at you,
Melen kudengu wo ese mele wo doleli adumpo la pakle bibla bena kotole nouveau main
the wages of sin is
ke nouveau pe fetu enye ku megasusu be le be mawe emena ko wo o mikwea wonto wo nu wona wo dokpe eji wonto wo nu wona wo dokpe eji be menno esia o to gbobe esusu be yenui.
You might have been all sincere Amen. In doing it, but you didn't do it.
Edie anukorele ewo wome gake mewe o. Ela banane de ewe la. Ma udong bebe awo dode jiwo. Ke nubo kukwe la kotole afima. Adam pe jojo me kukwe la kotole afima. Jima kose kukwe la. Gake ele ditimbe ya woye doki. Le ha uvi nkume aglobe. Enyo menye kose to. O, nguti kukwe na mau.
Yes, I'm a believer.
Eh, kose to menye. Gake kwea. Esi amekpede ngu okura o. Deo hi, umado donwa mtodi na atikela o. Ne ele nenemala, ma uodokbede o, ele tepe, mikuya. Gake mikonyo nwagbevlo toswe mada, esi mekekeli lapwila, nane le afima, bo epe nonome lakbo, mikuya. Ne mye kwese hebu eme anukwade tuela, ma ufe, mwope atike siya awodok. Mauta mo ade di nanu siyo azon mikuya ame aya globe enyo medu hame ame ema donya madu nam menye mo si mauta laima o
God's provided way is repentance Amen. Confession and
mo si mauta nge chimetotro nuwa mabubu pakle ade eme tonu fia ate kusi jena chimetotro ade anukwade didi fia. Ne miya mesi yao miya tengwa wananama ngutisia. Miya mesi yota wa tukbeda do. Ple miya mesi yao le todo mu nyakukasia le kiki ya mekatanla. Eye no po nyakukasia vola. Eye osofwa. Alo amesi le po mle. Po pia demela. Hatoto mele apetuo me. Alo afisi afisi e miyelela. Si le epo mla. Bala eye anangwa epe eme pupu si meko. Eye eme gbe. Miva esi e nane ke manom ya pechi mekura o. Nekbe hoseko. Le watukbeda de miyata. Afimala, atike avame. Yesu globe, mitro le mia pechi ome, mia dome ame siame. Petro me jibe magbron, le pete koste nke kia ji. Mitro le mia pechi ome, eye wa nyro miele. Yesu Kristo pe, nko me kena mia penu fwa upe keke. Eye mia chokboboko kwe wa nyenu nana.
When you thoroughly repent,
ne etro jima keke mke kwa peto jise. Eye wa nyro wole Yesu Kristo pe, nko me la. Na wa mau alakbatuwe nenge be, me chokboboko kwe u. Ne, Yesu glo ale. The dom retona efe hamela. Jesi si awula klo amesi ufe selado. Ine wada ufe asio de dolela ujila ufe lamela sen. Eye ne eko jesi ma uplo koseto adedo. Eye eva eye koseto ma da aside chiwo. Eye nene keme jowula eke ma nene plenle uji kose ngu mikuya. Koseto ma udo motata de ube. Nye jina be miyako wako fafale boblo mebe. Melebe maduto o. Bede nga tepe. Melebe naduto o. Gake ene wodo wadina akbe mavola. Adoto esia eye na koji jode engu. Enye wo akofafa. Eye enye nusino churu wom. Wo akbe akata. Eya eya enye jonu kosima. Bena yele yele klalo be ya genu le nusia nubo. Mikuya. Ele ejime la bena. Enye be enye mawu lolombe lele na wu. Enye nene sido nubo fe bebyala ngu. Sido jima kose ngu. Si donu de siade ngu na wo. Ne eji esiala. Amesi le dolem vava ye wo nyabe ye le dolem la. E ye eji na atike wala mikuya. Menge amesi me le dolem o. E ye ame hien o. Nenema yesu blo. Kake amesi we le dolem ye. Ne na tengwa de jesi wono no me alaye kema elebe. Na wonu si wo blo be wa wo. E kema abba me gudu. Ne menge nenemu wola ma wu blo nane. Simele tepeu, mikuya. Amegede uwe ya doyi, le doyo takoko ome ome chiae kome tuwa kunu o. Elebe, akbe sinuti kwa onano asiwa elebe, na nono no me lame, elebe, na kblova vambe, e meko ejise. Eye, elebe, siya, na tuwe chime. Eke ma ulami, adeke ma dujina wa globe, o, novinu tulonwa, novinyo nulonwa, elebe na wawe siya, ejebe na wawe ma, o, enye kwa seto, na neke ma tengwa kwele asiwa o. Nye metode kele eme na nusi, amebubwade akblo o. Nusi akopapa ade, nusi akopala ade, nusi dokita ade, nusi doyope ade, nusi dodoko ade akolo o, kukukula maho ejise o, edeko enya esia, mehiyambe wa glonyade ke kude engu o, enya esia, azon, eye enye nuwa vantua. Ame sosron li funamye le nuwa katame, elebe wanonenema, miga kanule engu kura o, elebe wanonenema, eno nananema da eye nanema kunoke wala gake mele glamna mi ngi sianu sienge nyate fella kle nyate penya u niele nguwi elebe nya tonu sia adu nyate pela nkuma mi kuya eye nya na wa nyanu sienge nyate pya azom ye kobana amaume jibe wa toma upe mos kude engu o wotibe wo mauta modina wo akofapa mauta mo ade nanu sia ukatan gake ame omele ejim o. Ame o to mobubu o. Eye siya yisi o wele mobubu chie toko na. Ma upe mola. O rea ma upe chikuva o do kwe chi. Siya yisi o wo esia. Esokbe. Eye nu siya o kata si ngutime po nu lela. Blomye va esia gbo. Kiki ame nu siya o kata. Si le yiyem le jojome nu nyape. Nu o wo tuto o nu. Le yiyem le kame ape nu o wo o nu la.
Going after different things. Has brought us to the end
le yiyem le nu fofofo nu la blomi vado kikame pe nu wu mie do nu wu mokpokpo adeke me gali o mokpokpo me li na dodo le me o mwanu pokpo pi adeke gonha me li be nyachi akbe o aso mina mia de esia gomeko mliti vya de o eye madokpe ejinami. Eye miya dometo de siya demi kwe. Ne miye kwe wola. Elebe miya koto yoyo. Miya jojo bale. Elebe miya to vi dajes kle bubwa wo. Afisye miya kle nu wo wo siya wo le. Azon be miya wo. Osofu wade le afisye le. Gbeda si siya domde kike me katanbe wa denyade ak blonde nima bena. Moko kwa de ke me li nami o. Be miye gbode de kokpo nguyi. Be miye gboli fosile. Koko kokpo. Ble vondodro dome nguyi la. Elebe azon manna kamela. Gomodudu ade wo sije matunya siadu. Elebe susu ade na no anye sita ame. Ne epe susu le te ale si mesusu ibe melela. Na denyade aglone nama be waglona epe tukko. Be waglona epe fupopea. Be waglona ame ule afisi. esia aye le kikia meduko vovovo blai ton alo blai neme le ohi le kikia megodo eye duko kule gbogbo obena mie don wuyi e tsore mi agbo be mi agblo nyare alo 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 ade ego mevie hapie mi ado mi ape tanyala pe nuve pie togbo ndisia mi po azon mi na mi po nu se gbo jojo menu ya kle sku de de lo mi do lada eye nu matututu e ame kode ma u pe nyala te pe jojo menu ya pe asi dada de nuji eye ele be jojo menu ya la tro ye nu se wa wo blo lagbo esiai Meno nu klem le afisi ya de iba ye afisi France jojo menu ya la de blo ano pe alafa eve alo alafa eton esibe ne wo mli bol wa de pou klan yi gbala ke e blo be ne bol si afa du sisinge ne bede ki kame de nane pou me vitoy ne nama si ana be wa kudu agbadro pe bla eton te tiga pou de ka alo nane ne nama pou klan ki kame godula bena e do pe ji le jojo menu ya nu bena nu ha ke ngusa ago e pe ko ke meto anyi gba yi ji mi pe ya Azom Yesu sube jojo menu nga agubo yi ngutu mape ngaji bedea. Kura kong o. Emma nge e yi siva yi. Na wu. Azom minami asusye kwa azom. Nyikata amye jinabe miya glombe. Metibe wa adrokbe eji kule jojo menu nga. Nenema ma usubola gede wu glona le. Koma hato onko ume egbe. Wole jojo menu nga pekbe doji ya de jim. Enyo. Matengu atrova echi ya glombe. Nidokbe ma uchi nam kule jojo menu nga. Le mia pe popo pe ame. Mi to jojo menu nga dokwe nane si nye nuva van la jinam. Mi dokwe ji. Nuka enge nuva van. Akbe. Medibe mia tope ni bla bevo atonam le engu alo alo. Mi na ma jira nu siya nu sile asinye be ma ple akbe pe akpama. Ke de akbe nye nuva van. Ne mengi ode. Nuka ngu tiye mi kata miye le afisya do. Akbe. Jose. Lonlon. Jijo. Nti fafa jikbo goble wu. Dome fafa. Tufafa jidodo, jojo menu nga matengu aka esi ya ungu o. Ke wawenye nuba vansili nwa anyida, kristo tope hapa wanubli bula katale, makwa makuwa jikpom, gake ngengena nuwome dea nene mwo gulona o, gake woli. Susuma teye okian kosebe wakwese, eye, esi ya dea nusi kose lakblode gu na wu, ehe nevane na wu, maume doyo yokple etu ya wu. Oma atengu adokwe nusi na maume doyo yo o, gake wanyabe maume doyo yoli, me, Oma atengu adope nu se dea ame tonu vome laji o. Gake wanyabe ame upode de tonu vome. Ke oma atengu adope chikle jojomanu nga o. Gake eli le jojomanu nga nu alesi ma upone.
What has science brought to us? Now you may be shocked.
Azon nuka e jojomanu nga heve na mi. Azon atengu a woyade mi. Kena e yade. Jojomanu nga he dolele ku ble dole ame uve na mi.
Been taught one side of the picture.
Azon wape akpade kako wopiami. Gake akpa veli ne. Mi aglobe jojomanu nga de esia emakle kemetui. Enyo, nye nami omekokoma. Gake mina mi akpo akpa kemea. Jojomanu nga he dole leve na mi. Jojomanu nga he dole ama uve na mi. Ku.
Look, scientific hybriding.
Mi ekwea. Jojo menu nya fe nu chaka chaka wo he kuve na jijimea le nu dudu kule nu ome.
It's got the people so soft.
Ewo ame wo wo zublo do alegbebe be nu tukule nyon wola. Anye de kaku wo to ome wo.
And there's no structure in it.
Eye kumele mele lamena wo o. Ezu fume dokwe bobwe pe ha ade. Oma atengwa nwa gwenye fafana momeli o waku. Oma atengwa fubolu o. Ne nulo afyade na wudu metode kala awi le koda dame ple nwo bubu ome. Ke eglodo ale gwebe mutuo ple nyonwo enyo ena wutrobo. Eye wole nukpali pali si adomde enyi ome. Nusi e kukwaba ame kume ame tifia le jojoma nunya lau fe nyanu. Eye, e si atso wo wo, nutrogbo wo. E la benane ne wo pali nyi ade. Alo wo chaka nududu ade la. Nududu omae nana wupe akbe kwila. eye huwe agbe kuya e nye wo agbe. Mi kpo nu si eyi, esi awa. Eye emegbe le ndudumea, wo doa abi si awo de ndudume. Ke azon, wo doko eji be nenempe atike ya wo le do womde amepume aji. Kejoma nunya dokpe eji. Wo wa diditi, si ade agle wome. Mekpo enyi to ade, eye kiti adono wo de alafa enye le miyapwe nuto si ame le. Kuklozi duduta. Nya donku je ano pekede uba ye si me ekbala. E si me ekoswede no miya siyele afisya eye. Menonya glomdi la. Eye me globe. Ava me lente ke mamle wome. Nye gan no bali me o. Eye mi gadu kuklozi wo o. Menglede nye akbale me. Me susube nane kude emangu. Eye me ye dakwe. Mi gadu kuklozi wo o. Ema nye keke fe akwere kalafa sheke blato voto meke. Nane le kuklozi wo me fifia. Eye mekpo nu si jojo menu nyaglo bena ngutu si kho wu ko bla tola mele be wa ga ko klozi fi de ka o ela bena yenye nu se sento wu si de abiji mu si ame atengu adu tolele u noti sala mi ape ndudu si menu nyama ole la yenye noti dokta wu agbule na mi be nya chiri enono enana ta go mbido plan bu bu de siade ame be toma ke no neta Eye wono agbepe gede woke ma nyata gome bidok bede o. Gake la wopali pali ple, wubwa wuble amekbe tope wawome. Pasere sime wuzu nane kew, negbe anyiko. Dolele wupe bolu, bolu ade. Nuka e wo esia, jojome nungayi, mikbo. Enabe jojome nukwi, silele nguchukle nyonu dome la, bojo. Bojo bojo sile amekbe tope nguchila me. To jojome nuki yo me. Eye atatutu dowo le jijimre chie. De alafa de ka ope bla tonkloe. Mangoli ato wo to gade jiwu. Eye gwajo bojo si eto. Nududu chaka chaka wo. Si wo miye duna be miya no agbede mula. Le ngunti la bojo. Nusi e nana kansa. Takbo gwebole dokle dolele. Pume vye de siade. Kwa nokwe le amekbe tofe ngunti la me. Le epe gbojo gbojo ta. Jojo menu nga dokpe ji. Wole wodo kyo do me blem. Dera to ma upe do dokbo. E globe minanu ku de siade. Na tede eto eto nu. Nyikpo afisi mire doa. Matengu a yeje aga yeji. Mi ape game ale vovom. Gake mi deje si. Nuka ele esia wom. Jojo menu nga hefu. Dolele. Bleg, 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 vey. Eye, nyi twa de mekpo, esye, menon upo muna konye vevi Dr. Vell. Se no, anyide afisya, afisye wong longa jojo ade do, be, penicillini le ame wo wum. Le nye tepe mela, menye penicillini ye o. Ke, bongu di popo si wo nana wo gea de eme ne wo le penicillini la wom ye.
It's a money-making greed scheme.
Enye, ngu kekle de kakpokpo ngupe dodo. Dokta si wo nane gea do we ye la wo nye ame si wo menye aspirin fe. Nu fokpe o gohan o. Eye wo popo do wo dabe wazu do. Do ngunti nyala ade. Le nane alo bubu me. Eye wo menya alesi e wada do me duina devi gohan o. Gake nu ka wenye miye kpo. Nke klen kheche ade. Alo nu suye ade. Beble afi waga kpo kofre do kita ati ganji to ade si eba yina. To afi siyata. Eye wako nu na wo. Afa akona wo. Eye wawo nu siyanu. Wo de ma wuda le nitata la me kaba. E la bena woklo wongto upe modru. Bene wa de mawuda le nuteta la mela o de e yama gome tra. Date, mikwevo. Eme nye nusimye woto nuo kalikpali me. Mikwea. Mutila la. Nuke wana ati sife la menyo. Bebli afi dole kyo atengu ado eme. Nenye ati si wadore kojie la. Ati chaka chake siya wola. Elebe na watike na woe siya yi. Eye miya dumeto gero o miya kule nye kwe da siye kure subo subo chaka chake yangu. Nano, atike wumna wo, anovye dumna wo kule bubwa wo. Mi dege si, gake atiba banto ngutong toa la, mehiabe na wu atike ne o, enye ngutong toa. Nuka enana be dolele genade, amekutope ngutila me. Enye ngutila be alesi honye, dokita vipie, ade blona mene. Amesi enye mejibwe mayoye po nkofifia o, gake, enye novye ngutu nyuyade si, no eklemna mnyito la, le doyoyo. Nya jojo gbalé me agbalé ade sele fe dowo fe afisi ojira agbalé nyi si awukata kle doyo yo fe nu ye yewodo enye gbojo gbojo mi dege sibe amese amese baba nye na klobe ye fe ngutela gbojo penfoye enu make nuka wenye enye wo la me fe kpojo kpojo sinana be wo la me ti wo jana miti ade eye ema me dole pio wa atodo eye pen apo gake neng ti la masasala atu penfe dole pio ma fugbe matengu aka enu o.
So you see, when God constructed
man in the first place, esi ma ume ame le du fe kbanto la dolele ade kema atengu aka enu o mikuya gake jima kose kle jojo manunya kle skude denye nukbanto si ke ameda to ma ugbo eye wogale etem da kukuku mikwa dako usi sigarete kle aha kle ah mama redu la siya wukle bubu wa wana jitime siya fe nukula me susube miya biya se siya yibe mele nyade blokele afisya nyemeti be mawe o gake mkwase be mawe mikwea weyado yila wubiya se ugruna namda be nokin tubrana Nukae wabe siya ila eno anyakemde numa uko mevingu. Mesene o, aglobe yeye nutu adepe hamiame. Nuka ngtie, matengwa klo ngenyon wo yi, ke umatengwa nwanyi afukohane ele nukum o. E siya ye nanonyakemde wongu, enyo lewope dakwi kle, mutu wudodong, ple nusia wakata nanema. Nya globe nu kangtie ewonedo azo mele esia atengwa nyenye kweta simulator ba sere jumangoli sibona ningai egake metibe makule nami eye enyesi enye ji mesi jeje pe gbogona nkeke mamle siwo si jesebe kipote nu wonyele mawun kume deko mebia dokunye ya de yebe de ji mesi jeje le usoko ade sile nkeke mamle umea mawulanto si le miya pe no no mawu blom le nya globe aji afisia ple nu siwo mi wola nami ple nu se mi avanye ple kakasi ole mi amula bobo de kama si ele mi ame la kone eye atengwa jesi eye ya pe jesi wo eye ma atengwa gbe apadodo o enye jime si jeje pe bobo ela bena bobo kope lang tok blombe enye nufon eye amesi akpo gomele emela atro ke ale ke wa atengwa ato afya nam le ma unkume esi ema nono vinyen nyon wo ple ngutu wo pom le nono me mapo me vime ne nye me dogli titre de enwo maha ne oga dochi kude ngunye ha makoto a dogli titre de engu enye jime si jeje yado ila wato bubo le nye lakple bubo ume ke jime si jeje pe te pepeye mi vak bako ekple nye la mikuya nye nyabe esok be enyo nwa nye be na nyabe enye nye tepe nkeke mamle ume pe jime si jeje azon mye kwa nusi kure jojo menunga unti nye nye metipe ma yingo u ema o nye eyi yale jusima ale gbe azon mina mya len kude sukude dengu zi evalia akpo nusi wowo mikuya azon hamegan evale mya si.
Now we realize that it was
azon mye dege sebe elene nama ben nyame toto wonye nyame toto gbolo kweje nufon pe bolu bemle gome le gome jeje ame enye nyame toto le nuka nguti nyame toto titre de mawpe nyangu esime mawu blonna adam kleka wabe besibe miyadu epe de la gome gbeke miyaku ema vode afima yekata kwema eye etokpo de wongu titre de futola ngu de epe nyape megbe gake si kawa doto satana pe nyame toto wola mikuya gege hoho gome sese akbale nyanya ngodede mikuya ede afo ya afima ke doto satana pe nyame toto la eye wo wonu se ma uglobe migawo o eye ne nyame toto de ka dododo nyame toto de ka pe titre de nyalangu gege bless ya katamvela ne nyame toto de ka titre de nyalangu ake ma glomi ayite pe make o maha ela bena abunenu wo ka gbe wanyena mawube wa tro ameva dade gomododo makechi sitaye wonye mikuya mikuya en lebe mi aba christophe vous c'est quoi dire là go mi ape comme raton kola ma wodo o eye mi ape nya metoto ma wodo o bula ple jijie eye esia wona nu owo ye ye de mi ame christo eye mi ano agbesia di christo to en la bana adisi mi no la de tia be ewuna ji ma kosa fe nu bon titre de nu sia nu ngu negbe ma upe nyako agbale nyenye na mi le afima ha me ve gugo mi ngu tisia wo do meto de kanye pentecoste ha me sie wo do le pentecoste to bogbo kokeji.
The second is the church of the Roman Catholic, which is organized
evelia nye Roma Katoliko ha me si wododo le Nikea le Roma wodo metore kanye gogo mepe jiji evelia nye ha meto nye nye agbalen nyanya toa so ha me mamela protestante doko Comment a-t-on encore qu'à va?
Emmanuel,
comment a-t-on encore bantola? Comment a-t-on encore qu'à d'autres de Kamame, aye, ou d'autres me plaît, Emma? De Piata via Dreglonanema, aye, Gologa, aye, ou n'y a Golope dada, elle est fait, Ken and Kameli. Nous d'Azema tenua, yotiro tu zebe, elle est yibo, oh, Nikuya, elle labana, elle est fait. Nous de kako wonye ewo dodo etovo roma ye nyemetole mena nusie o etovo bibla fifia ko mieto ramia pe agbeno yima wo mevo esi be nyato dupe eji wotu de kade gbogbome jime sigejeji evelia la wotu de suku de de ple tago menu nyaji azon emma gaklomi ye dembo me akete gatroye te pe market tutu nyonula amen Enye amasie do twi menye adam o nyonula azon wodibe yowa nye dadaha mela peji elle te fait tututu nanake meto eyi nguyi o wo wo wonto pe emepupu mikuya mikuya e katroye numa ke boten ye mau fe nyati mahosegbo le nike avroma esime nyabia selava kude nyongron le timenguti kude nububu nenema nguti Eye kude gbogbo ko pe nyonyoro ngula ye bishop o kata do nsiwo yobe roma katoliko ha mia sinye fia pe roma la nene ma uyo de ko me tobble ma ngutinya wo wunu so de ka esi eye me do tu he galen kude enu ake eye elebe wanye na roma de ko roma ye fia pe ha mela no ati bu bu onye no fi ha meseu ko na ema uyo na wo ko be katoliko ni ape ha me ha nye katoliko Kikia mekata fe hame, esi enye inye kose toka tanfe, ji kose le kikia mekata, udumetore kala, uji ito maupe gbogbo me, eye wuko, gbogbo kokwede eme, eye epe akwe duwa kwe eji, le nufe fiakle wana ume bena gbogbo kokwele eme, ela bena inye akopala si enube kristo, kristo do, si ele do womule efe hame amen, le nunde kamake si wole gomeje jamela wom, Neneme Kristo pe de poko pe adila wodole ko meje jame neneme ugale do wo megbe ke hianu de kamave evelianye akalenya pe susu de de ade sito koma haton ko si ame hatu to ade wola me sike si ma ususu da pe no no mele abe ale si nya glodila glen na mi ene da ke egbe nya te pe pe usansia azon eme koken ale si komenya atengo awe azon eme nya kame eviau Udometore ka jole Nikea, eye evelia jole Pentecoste, eye de katia trede evelia ngu esiai. Nye to hamea pe agono yime kedu kwe echi, de katia trede evelia ngu, udometore ka nye hamea ngui, jebubu nyakbala esime skude la nguyo lekule bubu wa u, eke mea la, u bunebe enge memlila kokwe ufe katutu wade. Lego mejijamela u nye ahamula u, topu do lama nyakbala u, ke numa ke wonye egbe wo gabune de hatuto mame kokoko wo domoto de kanye jojo menunya toa evelianye gbogbo metoa de kanye jojo menunya pe asito tro lenu evelianye nyala pe jimesigeje gbogbo metoa de ka wo to jojo menunya toa sile enu nusie ame hatuto wo blon Bishop Nyanwo, Evaliala Oji, Bliboto Eto Maupe Bokome, Eye Wono Akbeto Maupe Bokolaji, He Wona Den Yasuong Maudolaji, Eye Wonana Wovame, Etia Adi Sipomadi Nomiele, Akbalinganyape Adi Nomiele, Alo Bokokope Adila Nomiele, Mikuya, Esobe. Oh, Satan Afe Ayajijama. Ale gbogbo wa tenwa tan tata mai be le nunya mai wa tenwa na be amese o ma chito ma u pe gbogbo ma wo lana no to turuma ga no to turumko e ye mo no reke meli le nunya nu be wa na wa je ko anyi pli o mo no reke meli o enye jime si jeje to khosome mi ko ya jime si jeje mi e kona nu sinyala glo mi e kona eji sena e ke ma no bi ngutu brana o glona be jime si jeje le ye wosi e ke ma mi na gbogbo ko la na wo nu si mu gbe wo do be ya wo tututu e ke ma mi akwe se mi ko ya e ma enye e pe pe do ji la ale ke adila wa do ene o po ame ade je si si awo la klo ame si o ko se la do ne ne ma wo glo ne adila fo e ma la e ke ma e so gbe mi ko ya Eta u plomiva. Esia plomive azon. Bem ya wenu le miti pia de wome. Ale esia plomito abel. Ple kanji. Vado vondodroji le no angoli. To no angoli pe vavama tututuji. Azon afi mia wakbe dora metaflila. Nye do to nye esime matongo ngla de wome le afisia le nuka kleswe. so ya deme nye kwe bena emekbe simekeke ame to epe kako menu nya kudeng nyalangu vola nene me wovasu ame nkutawu ame honkowu bibla glo nenema mose gbanto ta den kukwine ame honko si wovwa tule nyonu jetu gbe ntongtowu ple nwo yome abe ale si nye kpo kekeblibwa ene nye to eme metiti ol pude doji miyamiya miyalangu nye ponu to engu nye to zame ale si enyonu o jetu gbe deji lenke kema mlea wome ale si mutu honkowu abe nuradia sieva mele English bro chikle tuko pupua ume ene eye wakede engu kukoko lenkeke siya u dometo rekaji mikuya deko mienyanu si yom detubi siya ukle nububu de siya de katan kudo o mikuya de mienyabe ba me sumola u sobo u suku koko alo college nyonu view zibozi eton ba me sumola u sobo u suku koko kle college nyonu view zibozi eton minya alafa de kalia ufe de sinula ni matengwa yu efifia uwele abona mele ngonye o nye mengule dadi o
Almost a third of the high school children over the nation is either
Gake wodo peje besku koko de la ope akpa eton ya kule le dukwa me wonye lo gbevu alo wa fofu a joya pe me emi nya be pelisilini nono be wato adako to to pe dole wola de ko ya go pleva dukwa me wonye nu mama ku afi o ke ha mi ku ya Mau blobe watwe asra jijime ene liakbo. Ena Mongolia tonye nye kle nubu bude siade. Eye de vyozu o. Alekbebe nubon, alekbebe wote aye. Aleke ame mau. Usofu mau atotede afima. Agbe mau nyakbo klon titrede. Amama edula mau ngu le mododo ji. Eye wode amobe. Uchia kale kajihame. Kle nusia nune numake ume kwebe. Numa tututue kolomiape dukola yina tutame o. Kolomiape ame pumea yina tutame. Eletepe. Eya ta azon ye kwebe si wo dipon ma wula. Abe ale si me kwe sebe e gadi pon e ngu e gbe ene. Azon me gbona de nyeta gala gbo. Mo nu di ko pere la asiye. Ma tokena me jina ba ma tu nu sobodo. Eye afi ma do nyeta gala gbo. Azon ye kwebe na le no apen keke wo me. Esi me ma wuyi na ponu droge ki kya me la. Esi me o ba me. Tututu abe fifia ene. E la bena yesu globe eno nenema. De wo to de le mea. De wo to de le emea. E yama kakare jito e la e to de le eme. E to de le eme na nuka. Azon esi wo nyako kobe vondodro la le papage e ye wo de vondodro blovo la. E to de le eme na amesi wo to de le eme. E ye nenuma ke wo gale ekbe. E to de le eme na amesi wo lombe ye wa to de le eme.
And we find that he sent them
a Kem ye kobena edonya blondi la do de wo be waklo wo be waklo pe du kotete ala yi mosi wo do di na wo pe sisi jola ji enye e yamake eto egbe yire mavo mavo me
we find that God
Miekwe bena mautua de lemen na epe dukola. Edon wugu, eye miele kombe miedon wugu. Mono adeke melibe watu nanede gbebele siyaji o. Aleke mi atengu atu, duwadede nusu ofia kotole sodon kule gomora ji. Aleke mi atengu awedu.
There's only one phoenix left and that's the coming of the Lord Jesus.
Phoenix de kako isuso. Eye nye apwe to yesu fe vava, o miya to u. Nguti koko to kakakan fe eyi yo me, be watro kike me, si e u dodo la gwi. Na tuko si le jojo ele ma upe nku me, eye wono akwe de epe nyanu. Mi dege si, ele abe na ame si wopo de dele no apwe kike wo me, eye wodo nyaklonji la ade de wo, eye nyaklonji la si aklo wo le mosi ma utala ji. Azon ema enge maupe monsi wo tso wa nuwei. Nikuya. Maupo nuna noa. Esi nye nyala. Ke menge nga si onglon. Le ema yi o. Eye. Ukula na noa bene. Chira adaka kudo kena ame upe dede. Eye. Wona tokla ame upe tanbe. Ye tam. Mo ade na dede. Pok pok. Ke ame si anye nyaklonji la si jiwa dope. Ame si dope. Dido lele memo. La china wo. Mi tege si. Dokui bobola wo ple anukore to wo do to amesia. Eye oko ejise. Eye o dole eme.
The escape what? The death of the world.
O dole nukame. Nu fon kike ame pe kusi no chochrom len keke mame. O sile kupe mo. Si e keke de kike ame katan jila nu. Mawu to dele eme gbegbe. Oh, Mau, Nabe, Sena, Deto, Azon, Don, Gona, Gbedora, Metafli, La, mawutso de le eme. Epe nko le kika mengu ekbe azon. Eye wuyo, eye wuyo ke ame wubi. Petu efugbe, zime tutrofe monu aden no anyi le komiti jame. Esi me ma ublona eze ya be, ne yidato, blona kisiki ya be, ele kukugela, kisiki ya troji me. Eye upon blanune. Esi me ma ublona yuna bene yini niwe. Da dogli, ele abena lenkeke blanem me ya chono tuwala. O dogli bia nublanu popo eye utroji me.
But when they reject it, there's nothing left but judgment.
Gake eswo bela nane keme gasuso wo vondodron o. Eye tu kolagbe Kristo.
Wo
dokpo tododo yoyola. Ale nane keme gasuso nami ube miakpe vondodron la o. Azon de mawuto de lemena amesi otro jimea. De utamo adedi na wa. Azon miakpo nusi wo wo le tsa eyi yi ome. No afe game eto de le eme, e donya grondi lada, eye e tamola, eye wo fia mowo, eye wo tadudo le memodi na wo, eye wo sile von dodronu, eto de le eme na wo ha. Mie kwabena, e klovado te fede si wo, lenke ke mamle wo me, afi si wo kata, afi von dodro gala na bala. Eso de le mena wo ale ko bebe wo jira mo ade do di na wo be wo atemu akede eme eye wo akoto von do dron si wo kata gbona la me azon e wo esiana na amechetia wo azon nye nya nanema e wo esiana amechetia wo na amechetia wo dede ko azon wo wenye amesi wo ko agbenu kwisia wo wenye amesi wo do di be wa poi wo wenye Nikata ne mi ko bibla jisala ele be mi ko do do di ji ase mi pe ya ele te pe me nye be ma wuti be ame ade kenak be fu o gake enya amesi alo akho ikple amesi ma lon o eto adele eme ha na epe ame tetia wo le egypt ke pe tetro nke ke o me wo no egypt ke afima eye wo su klu bi o mose pe nke ke o me la eto adele eme na tukola
He said them what?
Edon kadana wo nyagblodila ake eletepea eye wo ma efe dukora to jima kose kikia mekbo to unkeke mape vondodron sikbona lakbo de wo wea eto deleme esi me ejiptepe nufo woko ichi ale kukbebe wo hiyabe mauna to vondodron da elabena eglena Abraham kuku eye matu nukle dukoma
Instead of pouring out his wrath upon
all the world, he said he is cared. He said he
is comforted.
He said he is comforted. He said he is comforted. He said he is comforted. He said he is comforted. He said he is comforted. He said he is comforted. He said he is comforted.
He said he is comforted.
Edo efe nga kunadi la dana wu, eye u ma wudu ki oda tu, jima kho sekbo. Azon, ame ma wu tokbiye dugu. Ame ma wu tokbiye kho ejise. U kho mous ejise. Mena, enye le fara upe nkumela. Enye watomito. Enye akunya wala. Enye ayemenu wala. Enye nane si jingo kekena, ame si wu tsiyan. Ame si wu dugu le ma wupe nga nula. Maklo wu adugwe.
He was a prophet. To them.
Enye nyakuladila na wu. Enye mosi ma utala. Eye, eya ha. Midegesi. Woko ejise. Eye, usile nkeke mape vondodronu. Woko mose jise. Eye, wuklobe. Itso dele mena wu. Be yakulowa dugwe. Eye, yelebe na wu le mose suwa me. Si wu duguvo. Amen. Abe alisi eman nole, niti lagumela, nini make esialele bogbomen tuume. Etodele eme, nuka mtie, ena nusia nusihia wola, esi me uno mozo suame. Dewo wea. Eyo dowu, esi me uno dole, ena doyoyo. Eta modi na wupe dolele.
He provided a brass serpent.
Ena a koblida ade, Alebe wa tenwa akpo akobli dama singe nufonfe solidonu. Eye wakpo doyoyo. Enyi wo. Esime wo nomojila. Apisi abolo me li ola. Enna abolo jato tipo. Enyi wo. Menye emadedeko o. Ke edo awuna wo. kele fatiam bena ye twa de le mena mesi o twa de le eme ne wo so be a hu eme a hatrochi me a ha hose a ha lo a huila ma wo twa de le eme ya kele begba na twa de le eme ele be na lo de nu si wo doda na wo laji
He so cared for them.
Eto de lemena wo alekpe be wakade jibe butata mele eme o. Eto pe epe nya kujila ji pakle tulili po la pe jesi. Be wana ame una kwe bena amenye amesi akwele zo somle afisia o. Bena mawige le afima tututu le etame. Eya inye amesi no uplom le mwaji. Ma utuwa de le eme na amesi utuwa de le eme. Ma utuwa de le eme na amesi utuwa de le eme ne. Ale wodokwe amesi aji hede ego mefia be enye ma usubola. To zolili ku dododa na wu mebe. Wakulo wo ye anyikmalaji. Eye wunyabana. Zi alesi eto siyafe jesi nyaliku la. Niliku kule zu. Kwe soti ade si no wukulo mdola. Ek blobe. Ye medre zu kule aliliku kwe soti siyada o. Eno anyiklibu. Kwe gede gede wu legbiachi. Kwe blane som. Ele tepea. Zoliliku makulo wu. Ye le miyape. Kwe blaton. Bo ayton liyame. Eye eso sope adrenbe kodo mula na soto tutu. Eso be, zolili kula kula wu, elebe na wu, ke eto dele mena wu alekbe be deko wu na wu nye be menye jojo menu nga pe nane wu nye o. Menye vudada wu nye o, kake edukbe gbeda sila chi, pe de ego mefian. Eto dele mena nyonu si nye amekiru. Si menye Israel vio, meno katutuwa me o, kake enye, utato, presbiterian to metodise to alonane. Eno akpake me, kake esi wo se la, enko enye Rahab, eno akbele enye golo. Ke esi wo se, ale si ema uno zolili kome keno wuklom la, eglobe mina. E do li yo ma wu. E ye wu pon blan yu nan kuta la si wopan kuta gele an yu balaji. Ke e si wu so de le eme na e yang tok le. E fe a me wu ta la. Ma wu so de le eme ni. Ale bebe be golo si avato e fe akbe na kristo. Na do la. E la bena e kon kunu ma wu fe jesi. E vo. E subwa e fe ma wu le yang tok fe koma haton kola me tan. Yake si wopon kunu jesi gans ya la. E do li fe bia amen wove kle amen wove na epe kumela. E ye ma wuto dele emene ale bebebe tublibo la mu glo. Pe de kaje eveliaji. Yake pe ade keme vale epe afe ngu o. E to le eme. Tukwabe enye du tato ha. Meno hatutu mamele ma yim o. Yake e to le emene. E to ade le eme kukuku. Eto de le emena Elia. Esime eyama, eye eyama de kato de le emena mau. Hallelujah. Afime ubadu. So wo akba u dade eyama chi elabena Elia bena wo. Petro nonu kumuna. Hame megate tia wo. Hame mega wo kle hame si ule kamia me. Eglobe mi to miyape akba u do eyama chi. Elabena Elia bena mi. So nusia nu dade afima. Elabena ejale mau fe nkume. Miele miele zo zomu abe mau subola wo ene. Mau to de lemena Elia elabena Elia to de lemena mau mau nyaklola bubu kata bu mteke mapeng tegala bubu mau pe lolo nukle epe nyala lolo eye nwa kata ba zungu mekoko yake meka ale sibebe Isbel do klolasron ko nkume nawo ola meka ale si mau nyaklola mamle wo demona nonu wo nonu wom ke no wo wom o Elia do yi titre de engu le apetola pen kome Eto adele emena nusi mau blon. Eye mau to adele emena nusi Elia blon. E labena apeto la fe nya u blon. Mau to adele eme. Ne eto adele eme. Eke lebe gban na to adele eme. Endi. Mi dege si. Eto adele eme esime u yo Elia kle efe nya. Le komaka tonko utume. Ete. Abe do awi waku ene. E labena anu e wuli ya ukle. Vosan uo maba ebo o. Dake eto de le mena Elia. Eye mede asile emube. Do na vi le eyi yisme. Uno todo ma upe nyala o. E de sena akba vya ube wanyi. Eto de le mena Elia. E labena Elia. Eto de le emene. Eye eyame nye nyala. Eto de le mena Daniel. Esme Daniel saw the lemon amount when yalla, I let the bebe, would duck, but that claim of a fiddle, make a nusisha blowula, you make a tibewa one ma o, the coalia who throw baja. Boy, Jerusalem, Duda, a year would do better.
Elijah cared for God.
He had taught the lemon a mouth, a year mouth or the lemon idea. Daniel taught the lemon a mouth, a year mouth or the lemon idea. A God of Lily could dress in Nabeja Tau for Ketale Emuti, a Timas, Zabli Wakata, mouth or the lemon, and Labana Daniel taught the lemon, eh, Amega. E dog beda move vie twe. E si e wunyabe, e si agome anyebe, watwe adeja tau kwe dome. Neme dutu. Koma haton kope se de deo o. Kake chekulo de frese nuwe ye. Me fonu si. Ame blola o. E fu frese o baja. E labena enye mau fese. E ye wu dog beda move vie twe kle anukwade. Na efe mau besiagwe. E to de lemena mau kle efe sela. E ye mau haton de lemena Daniel kle. Efe se de de. Efe titrenono. Daniel taught the lemon and mau clay fresnia. A ye mau had taught the lemon, Daniel clay fresnono, nanyala. Awe sia ye. Amen.
He cared for the
Hebrew. Etor de le emena hebrivia wo. Esime, O buhe taught the le eme and quarter three. Nahosesi won na wo zide kala. Mau penyala. Etor de lemon na wo. I leg the bebesi woku piala. Sede de no wusi eto ma wubo be, niga de ta aguna tron ma wade ke o, beta ta de ke o, niga de ta aguna wo o, eye, miga subo wo o, eme nye sede de la, eye, si woku kwe la, eklo be, niya to ame si wome subo wola, kubede ku dume, uto de le eme ale du bebe, utro me bede, beta ta la, ele te pe, ma wu ha to de le mena wu, ale du bebe, si me, jokoko la de jila, Eto amen eliade kujuru bibila me afima be wakpo fafa. Eto dele eme elabena uto dele eme. Ne etibe ya kude kritu adengula ma umato de kele eme nanu si wam nele o. Ne etibe ya wane namala ma to de kele eme na wako o elabena elenusi ya meglola wam. Gake ne ekude ma ufe nyangu wo eme bububa fa anukwade tola. Eye ekoma uji sebe enye doyola. Eye make eto ekbe yire mafomafomela. Ato de leme na wu. Eto de leme mayi. Eto de leme na hebrivia wu. Eye wuto amene liada na wu be wade wu. Esi enye Kristu. Nyenye nanema. Esi me anjijela dogli be afeto. Anjijela e wu. Togo yi he dogli kle mwve zye be afeto. Pomye mblanwi. Unyanu soko be. Uto de leme na wu wuto fe. Tiji wu. Musen le esibe wuto de le emena wu. Eto de le emena anjijela wu la bena anjijela wu wu ufe eme pupu. Pe yo e yamabe apeto. Eto de le emen. Esime apafyala to de le emena edo kike to amedake biya kipede ngu yesu. Esime apafyala do. De fiyato epe kose jihe. Benu le epe roma tron wukbo. Eto de le emen kbekbe. To dutoko da se didime be wo do wo da yo e yama be wo yo do e fiala yesu to de le eme gbegbe be wo yi da yo do e to de le eme na wo e le be na to de le eme ne gban e to de le eme e to de le eme esi me ya do to de le eme gbegbe na yesu enye ko se to le ajame e ko se be e to joga ke le e pe titre no no le ko ma ha ton ko meta ma te ngwa ba bu eme o ga ke esi me tianyo no biso la jeto pe kula Yarunya, Esime Ukovia Yon Vipe Kula, Alobe, Yade Fe de Toleme Afiala, Eto de le eme bebe, Benu le, Jimakose Tosi Opukle Lagbo, Eye Wotofe, Wosoko Kuku Sola Doke, Ye Dako Yesu, Esime Yaru Tiabe, Yeto de le eme, Yesu Tiabe, Yeto de le eme bebe, Yava Fuede Chitreto, Amakuku Dome, So wo about Dade Yamaje, El Labena and Lia Benau. Mekanusi wenye o, eto adeleme. Eto adeleme kbekbe esi me sede diareke kwa mameli o. Nane ke meli blonenema o. Mek blonyareke kude engupo o gake. Eto adeleme, elabena nyonu swela. Ma tengwa drog bedora metaflila me o. Eye uklobe, ne ma tengwa kaife autuga kola mako ejise. Elle benede efe kose de ejita. Alek bekbebe, utroke yuele amekala dume. Ke glonebe, efe kose la di. Eto de leme la bena nyonwa to de le eme. Eto de leme esime adafa Thomas oyonabe legio la to de le eme kekbe. Le titre de tira me ngutebe. Wafa tokole boko ponfe yoto maume. He toko yida kwe yesu. He deta agune. Ne legio. Boko ponfa ma tengu atoko bede o. Ne legio me tamona edo kuzi yiri. Afima be wakbe eyama o. Eye esie wotan de le eme kekbebe. Woche akakba mala. kenno titrena epe khosela esu tsodele emmek bebebe unya popopo pe legio male emme eye epe adapato lavo eto adele emene eto adele emme e amega eto adele emme ne eto adele emme azo esinku agbatola dogli le yeri popo agbonu o yesu ela bena nye yurato ortodoxo to ple dope nwi le popo lame yake esi o blobe muka gwe huwa matu. O glonebe yesu nazareti to la vayina. Nya glodila ade. E globe yesu wo David vila o. Muka kaka gbe emanyina efe glola. Ple nunola si o titrede afima. Yake meto dekele emena glola nunola alonu mbwadeke o. Eleve viene. Eye etole eme ale gbebe ya konu. Eya ta etongli gwe. Eye si nku agwa toma sobe ke. So adele eme gbebe wo yola. Yesu so adele eme gbebe wo takbele emu. Enye eya make eto egbe yire mafo mafo me. Eto adele eme. Ne eto adele eme. Yake elebe na to adele eme gba. Elebe na dope ejebe ye to adele eme. Eto adele eme gbebe. Esi menyon wade si likle ngutu adela. De jesi epe mesi angenye. Pe jesi singe. Jimenya wunyanyal la. Eye wunye kekwe jesi la. Eto de le mekbebebe. Wotonu bon de se de ke. Kene ti obe. Mekava afima kbobe. Ya biti o elabena. E de jesi. E globe amegan. Me jesi ebe nyaklondi la nenge. E sime woklonu sime le eji yemnye o la ne. Eye amewo en nomo kpomu nan keke mape papa deko wo sale hamewo kata fe katutu wo me mon kopo men su esibe wawe o geke esi wo kpo ngutu ade si a tenwa aglo nu si gblele engu la nela e globe amega me jesi ebe nya glodi la nenge me nya bene me si avala awo nu si awo e globe e yaye menye e masu e twa de le me e gle fe tize ladi ke yire twa me e ye wo globe na ni ba ko mutu ade si glo nu si o me wola na de amesia ma nye mesia la ntowa enye na ne tobe abe rahab ene e twa de le me ba sere si me wo na duble bwa chi jojojo e twa de le e me la bana na ne jo ngonglo si ji wo do pe va e me e ye ka ka de gile en e ya ta wo twa de le e me Metso de kele emena nusia me uglo. Alo, nusia me bubwa de glo o. Epo esia, eno afima afi wojo. Eto de le eme, eye, eto adele emena, eto uvasere esime. Wokule na wodumeto de siade, eye esia nabe dublibu lako Yesu Kristo jise. Eto de le eme, eye uto de le emene, kakare jitu e. Ewone. Yesu to de le eme, kwekwe na ekwepe, kwekwe da silabe, wunane na mnuo mauke pa eme, abe, alesi woklo eneva sere esime, woku, hega fo akebe, wudo woda togbo koko kwechi, nyakoda kolabe, wakshia epe, subo subo dola, ekbe, bena eyama, gale akbe. Eto de le eme, ale kwekwe, demia to de le eme wa, nyala ingema, demia to de le eme wa, ekude subo subo to siata, ekwe, alebe, koko koko na temwa, no afisya lenke ke siya mebe, watonu siya u afya. Eto de le eme na, eto de le eme be, uriva afisya, eto de le eme be, udenya gulo, eto de le eme, elabena elon wu, eto de le eme kwekbe be, uwe, be wa dog wa koko kweda na esia be wa wasubosubo dosia egbe. Nene me odokwe jibbe yeto dele eme lenkeke mame. Ela bena eva be ya dokwe nusi ma uglobe anyeji. Nusuma te enyon wade jesido eglobe. Menye bene mesia vala anye nye glondila. Ne mesia vala iye la glonusia unami. Mikuya. Eto dele eme na ma upe nye globe. Udokwe ejine. Amen. Azon edok wa koko kweda bena. Le tago menu nyape nkeke siya me. Alebe watengu a tokbo koko kwede kama chia dope ichi to miyame bena eganye mesiala hedope ejine ne make enye eyamake eto ekbe yide mafo mafo me asombe biala inye be den eto dele emea nuka esusu to emuti ele afisya udokbe echi sikede de eto de le emek bekbebe na kwe seya de eto de le emek bekbebe na fuo mfo ume bena ye dapwa wo ji ma khose me eye na kho esia de ne to de le megbegbe be na lo akuya e to de le megbegbe be wo ku ke ga fonde ti be wo heve na wo de e to de le megbegbe be na kho esia me su su be wo do pe ji ke ke vayi to nu angoli ke to mo se gbanto me vu ke ke vayi e yi me le mi asi be mi ado ye ka tan gbo o ga ke mi akwe be na e to de le me eye e ku ale be mi atengu a to de le eme ale be na tengu a pomo ade eye etamo madadi en gblo nu si tototo mo ma awo se wawo ke azon eye esi agbele dem pia be enye nyato pe azon le ka popo bon di sia si menye le agbele la e de eto adele emena asia ple wojikata ekwesia e da do gbedora metafli la me allo e kate ola menye noy ma o de ne to de le emia so wo agba o dade yamachi yamalia benawo die anquade le esame eto adele me gbegbe be die anquade e la bena e do pe e chi ekle e pe nya si ti wo do pe bena ye to de le emai e do gbebe ya do da e we ha e do gbe le nya la me e ya nye si eto adele me aso wo ya de e ya nye be e le na wo be na to de le emai akpledo eto de le me gbegbe eto de le me gbegbe be wo do ku to de se de chi na wo ale be nu si kata je be na wo la ku nye be na di anquade e ye na kwese e du ku ji ku menye na ne ke si wo le be ma du eji o wo du eji koko do le le menye na ne si wo le be ma du eji o menye na ne si kristo a du eji o wo du eji koko de ko wo le be ma to de le me gbegbe be ma kwese de le bo bom na nu si ame bubu ade gulo na wa de le bo bom na dokta fe do kwa de elebo pomna nusi hamia aglo nawa de elebo pombe na chikede da afima kumekle kumekle abusama aglo be mo bunye nu bomme me de nusa nu de aka me ko nya de sia de jise ngenge si apeto wo de toleme le menye me eto de le emenam ma to de le menau nyesu swo ye ha vivi ko ku imaji ele ya benau to re ke kle kle bru ko me ha ele ya benau ni nam nya bobota ason de ko mi aga tenwa ye ngo we ma o
he careth for you he careth for you through sunshine or shadow, he cares for you.
Let's sing it to him with our heads bowed and our heart.
Mi na mi ajina e yamais me mi apeta oleto e ye mi apeti oha. Mi na mi akbonu si okata wowo.
He cares for you. Through sunshine or shadow, he careth for you. He careth.
As one day, I told the Lemela, but we are seeing the cheers in the Lehasia Jim.
He careth for you. Through sunshine or shadow, he careth for you.
Heavenly Father, at this time in the late hour of the day,
le ayi si amelen ke kapen wo wo kapupu mela ni le emofu mto mi pe jipe gugulu peke bena nyenga to nyala me azon bena elia bena wo mto to wo kokoko
but the trouble lord ni be
apeto de mi to adele me de mi di ko be mi de suku wa globe enyo me po doctor gasedi bale alo alo lld emanye anya atike ngomlola menye enono yema o
god I pray the day that each one of us take the melegedomda
be nya do me todo said na to christo pe versus o de mi apeti me ato ko pe wa do mi achi be nya jesi be elebe mi o ha mi ato ngbede epe nkota bena mi akpefu eye na be mi o ha abe tafe nsola wene be mi atrobo ano jijo pombe na wo bumi ko mekola wo be mi eto ngbede epe nkota na wava mejuru fufu melegbe dogeda de dolela wota peto ada sida woji wo ko upe asio de ji wo do meto gede wo eye wa dogeda de amegede wota eye bedora meta gbale fi wo le wo si eye amia de wo le afisia si wo me pade ga mejibe wa ko bedora meta gbale fi wo o ya ke wo le wo le wa ko se apeto wo temu do upe asio de ji e wo si gbenanye ene wo fe bli bola wo do meto gede wo le dolem wo data ku visia wo de afisia esi mele wo ma ume anyi nono la nko semto nya si amina la ji yodo wo apeto na wava mebe wo ado wo pe babia la ngun tro
from the handkerchief to the audience,
to human beings who are
sitting out there suffering.
Aƒetɔ ƒe anyinɔnɔ nabe wòava dzro fofo eye yɔtɔ wo katã
ɖe
nalɔ awɔe ŋuti sia le mawu ƒe amenuveve me esime míeʋu eme la aƒetɔ nye wò subɔla meʋu nye mateŋui me naneke gɔ hã mele asi nye o aƒetɔ si mate ŋu atsɔ ɖo ŋkuwo me abe dzedze ene míenye ame madzemadzewo mía dometɔ aɖeke mate ŋu awɔe o aƒetɔ míedze na nu siawo bia ge mía la o gake aƒetɔ míenya bena yesu yi ɖe ŋutikɔkɔe me eye wòle teƒe aɖe dzram ɖo le afi ma eye wòava xɔ bi ɖe eɖokui gbɔ eye wògblɔ na mí bena yeatɔ nyaxɔɖeakɔla ɖo ɖe mí esie nye gbɔgbɔ kɔkɔe la eye yeawɔ yeƒe dɔ la anɔ anyi kpli mi tegbe o gbɔgbɔ kɔkɔe mawu ƒe gbɔgbɔ va mía dzi yeye ŋuti sia eye ɖokpe wo anyinɔnɔ dzi aƒetɔ le nɔnɔme ma ke si ewɔ esime enɔ anyigba dzi afii la ale be ameha sia nanya bena ele afi sia le ŋkeke mamlɛ siawo me be yeaɖo kpe wò nya dzi aha ɖo kpe edzi be abe ale si wònɔ le lot ƒe ŋkekewo me ene la nenemake wòaganɔ le amegbetɔvi la ƒe vavagbe aƒetɔ ke na wò bubu kple ŋutikɔkɔetae míebia sia ɖo esime míetsɔ míaɖokuiwo ɖo ŋkuwo me kple míaƒe emeʋuʋu kplɔ mía ŋuti kple wò ʋu aƒetɔ le tsi na mí kple nya la ƒe tsi eye kplɔ mía ŋuti le ʋu la me eye tsɔ mí tu tsitre aƒetɔ abe kpɔɖeŋuwo ene abe ale si petro gblɔe le nuxexlẽ la me ŋuti sia ene le dzimaxɔse xexea me elabena míebiae le yesu kristo ƒe ŋkɔ me amen mabia tso nɔvinyɔnu la si azɔ kple eye saŋku la mila la sẽ ko ate ŋu anye be míetsi megbe vie egbe gake o nye mete ŋu va na enuenu o mido dzi miatsɔ mí fifi la ko be ame sia me nanɔ anyi le militeƒe aɖewo me azɔ míe le gbedo ge ɖa ɖe ame sia me ta bili paul afi ka ɖe wòle afi sia afi ka ne ma gbedoɖametagbalẽviawo se ɖo nu ka wònye be tso ɖeka yi alafa ɖeka mina míatsɔ betɔ ʋe aɖewo ko ne míakpɔ ɖa be ena mí dzimenyawo nyanya ma hã aleke wòle akpɔ ɖa ne ele afi sia kpli mí míbia eya mako ɖe míekɔ ese be awoea meɖe gbeƒã eye ami sisi nɔ dzi dzinye gake azɔ meɖe gbeƒã kpli vɔ míkpea ke míena be amewo natso enyo míe le gbedo ge ɖa ɖe wo katã ta aleke ke hã adze egɔme tso nɔba ɖeka dzi ame ka sie be nɔba ɖeka le tso ame si sie gbedoɖametagbalẽvi ma le o makplɔ wo va afi sia tototo woado tso agbakatsia me eye woava afi sia mina be nɔba ɖeka nava ame ka sie wòle gbedoɖametagbalẽvi nɔba ɖeka egɔme enye be mele xɔa me oa esɔgbe míadze egɔme o taflatse aƒenɔ enyo esɔgbe be nɔba eve ekema ne míadze egɔme tso ɖeka dzi xoxo la mina mɔ be nɔba eve ame ka sie wòle ɖe nalɔ akɔ wɔ asi edzi nenema be míate ŋu akpea va afi aƒenɔ afi sia tututu etɔn ame ka sie etɔn le azɔ mina míaɖo míaƒe fli la le gli ŋu keke va yi míazɔ alo ayi megbe nenema le afi aɖe eya ta esɔgbe gbedoɖametagbalẽvi nɔba etɔn ame ke la va ɖe aƒenɔ sia gbɔna afi sia nye mekpɔ wo asi o taflatse nɔvinyɔnu nɔba ene ame ka sie gbedoɖametagbalẽvi nɔba ene le ɖe nalɔ akɔ asi edzi be mate ŋu akpɔ ame sia enyea ŋutsu si le megbe afi ma nɔvi ŋutsu ameyibɔ la ɖe nalɔ ava afi sia tututua amegã nɔba ene nɔba atɔ ame ka sie nɔba atɔ le ŋutsu si le megbe afi ma ɖe nalɔ ava afi sia ne elɔa nɔba ade ame ka sie gbedoɖametagbalẽvi ade le ɖe nalɔ akɔ asi edzia va afi sia esɔgbe ade amegã adre azɔ esia ana be miagaƒo zi ɖe eme o adre enyo va afi sia tututu adre azɔ nɔba enyi ale si ko nele ɖe nalɔ ava amegã nɔba atsieke esɔgbe amegã nɔba ewo esɔgbe ŋutsuvi sue esime míele ŋuti bom la nuvivi tɔ kekeke esie mege ɖe mele afi ma la ŋutsuvi sue aɖe esusɔ vie ne ewum kloe be mabu eŋu ŋutsuvi sue aɖe tsitre ɖe afi ma se va ye egblɔ be nɔvi ŋutsu branam ɖe nalɔ awɔ nane na ma ekɔ abe ɖevi sue sia ko ene megblɔ be nu kae evinye egblɔ be dogbe ɖa ɖe danye ta ebe deko wòtsɔna mawu ƒe ŋkɔ dzodzroe eye agbevlo tɔgbe aɖe koe le esi megblɔ be afi ka mienɔna le dua me afi sia ebe e amegã edi be edada nanye nyɔnu nyui aɖe ke mewɔ ya be yesaya gblɔ be ɖevi aɖe akplɔ wo o
is it not number 10?
Mele bobo kura be mau nakbe epe nyamelele de asina wo o ne wo ele wo nyamede asina mau mikuya.
If you truly believe it, there's nothing can make you doubt it.
Ne ekwesava valana ne kemelia tewa na be na kedi o. Eyi yamenu tomeo na ne kema tewa na be na kedi o.
You believe it.
Ekwo ejise.
Do you believe it? Now,
Azon medibe makpo gbedora meta flisiagbo nu alesi nu menyanula negbe mutu siasile afisia tututula mejesi eye menyabe menya genis lotas le afima mejesi le emagodola ke nge menyanu si nu sitaye amole titrede afima o
I have no idea what they're there for.
Nyemenyana nekele engu nusitawele afimado o. Maunye. Ke azone mye kata mye nyabe nye menyana neke kude miyangu ola. Miko miyape asio deji. Mi amesi o titrede afima. Azon amene niele amekala dume nyabe nyemenyana neke kude yewongu o. Mi do miyape asio deji. Azon amene nye nyabe Yesu Kristo nyanu to yengu.
And how many will be willing to say this?
Ke amene nye ajibe yakbolo nyasia. Mekwese.
That Jesus.
Playing a jiblibo, be yesu your dom. Esime wo clan le calvaria. Ele te pe mi queer. As on a web of cola, a man, and ye woke us a benaque. As on, it's all the lamb to be bear away. They told the lamb make the bear, not the asila de cacade, the siade, mude aga, eye, naho egisia. So wo akbao tade, e yamachi, e labena, e liabenao.
Now if you're sick. if you're afflicted, I've seen, well, you know.
Azone le dolem ne le fupem la mekpo enyo minya nu akpe te pe akpe na ne osi o gbogbo kokwe wo eye mienye ne lia do ko ha aso so vie wa ku mutu ade je anyi kule nya kokwe aje afisi ale mian ku mele afisi atututu ano ko sida eton esi suru anyi do no jikola ho mo de gbalen si no anyi de afisi ke mutu aso ye afima no anyi de afia de le afisia suranye se no anyi de afisia afisia ke eya le tia afia de le afisia ende yenye se titre de afisia tututu eye epen ku obure apame bi ti do de ne nama esobe eche anyi eye meyi afima e dupo epe jitote megale fufum o me danye asio de eche ejo eye de ko meyo epe gbogbo le yesu kristo pen kome eye wo fontitre mikuya mikuya.
He is the resurrection.
Nuka wenye enye chitachichi kule agbe menye nye o ema enye nya khora kola siwo doma gbogboko ko esile nya khomde akonami mikuya mi lonko eyama azon ele gbobe wawo nya khora ko wu eke ma ale ke gbe ma tengu de ma wa tengu ade wu chitre de wo lolo nwa kula kum o ma tengu atakbele nwu o chitre de wo lolo nwu o ele na wo be na khwese.
Now what would be this if
Azonu kengesia nene atengwa dupe eji na mawa demona mto maumenu nana jibe mafia mi bena Yesu Kristo le afisi aklimi bena nyakora kola sia enye Yesu Kristo eye enye nyala le goma jijama nyala li ele tepea nyala enye mau eye nyala basu muti na keno miya dume eye bibla glole hebrito utaneme bena mau penyadana wuyi mwebe sia nwebe eye wenye jimesusu opwe vondrola sia le tepea ke nume Yesu watodukwe jibe yenye nyasia minala mesia o miyato de miyekwewa nuka enye mesia na mesia minala muka sia mina nya sia minala eye nyalava sumutila eye nye nya sia minama miele kpama nabi ngutuve mikwea enye nya sia minala ke azone etodo kio desi la ekema azawo agbonu sinenyanu atodo kpe jebe ye ganye nya sia minama kokoko jimesusu ope vondrola o aleke aleke ame atengu akadie kwa seko mega kadie o ke azon mi ame so nongi de afima me meka nutanya mangu ntisia ae si menyonu soya de to dele me bena yema ye bedora me tafrila me o de ohi gake etka siye pe awutoga eye utro mie kwa esi ajisea mie kwa esi bena akatengu afame ake egbia ende azon alake na tengu aka asie ngu bibla globe enye nuno laka la fifila nuno laka sino anyide maupe ganyenye pendu sime kele nyakomde ako de mnyape mpuputa miefu emebe nyeko eya majese eye emye jibe mnyaka asie nuno laka langu eye emye kasie ngu alake wawonwe ele afisi ale gbopo kwa kwepe nono mame emebe akugoponu ado engu to eje agule na mitututu ele tepea azon mikho esia jise eye mino anyi no peko misi dodui mino anyi po ne miakpo nyui azone ewe wudazi eton titila ema asu aloa zi eton ne awela deka eve eton ne awela aleke ne fwen azon ee vyadeko esime miadugbedako mikwea esyange nyeme esyange nane sito vobo vie fifila be miyano ma unyaklom eye emekbe matrode esyangu.
Called on the Lord for this for a long time.
Azon yemeyo apotola de seta o etepe titi gake apoto mawu nya nyeji eye eyamana do wo babiala ngujuro ke mele ekom se bena ele woge azon yonwa de si titre de afisia nyenge amedro na mianu wo lenu simenyanu yemekpo ekole nya agbeme o atenwa nya be eno nya de amakala do mele afia de alo jesimle agbale kakleme gake jipo fufula nya be lenu simenyanu la nyeme da nkude ejikpo lenye agbeme o enye amajuru azon enye ya makella mtu ade klanyo nwa desi le afisia be ale si yesu dogo nyo nwa le vuto ene nu si ngume ponu le etepe me didi o eto de le emene azon nyo nu si ado hi me tifo le nu de kamake si nyo nu ma wome o gake nane li sigbele le engu gake eto de le emene gbegbe ya be ale si wawana nyo nu ma ene mikuya eto de le eme azon eye esi wokwe la jesi azon miyakle vesi ya miye chite de afisia alia azon yemekpo ekpo o azon ne gbogbo kokwe ganla makpo makola Azo ne kosepe nganya nanua de papa yamana ake kosepe nganya nanua be eye pe nyake be kue ale gbe lenke kama mlesia ume epe fotole si la afima e hitere mi pe nganya nanua ngua ale gbe amesia mi nacho epo ebo be upa afisia kale zo dem le afisia le jolili ko pe no no mama me de mewewa azo ele afisia menya be ele afisia nye kose gbe be ele afisia azone atemwa de dokude go ale gbe le afisia be wa lenyo nu siape agbela mikuya abe ale se wo to gbe be yawo bobo ko e awo do de kamake si wo wotan azone la si manoma nya kulomta medibe ma ponu na go mliti de ka ko be makpo abe ale se wo wana nganu ma left to ato enela e gbe be na ti manu minya de ko wo no dohi eno anyire afima no tama bum le amesi o yendudu tigelanu ke alewo wo ponu claim ni tireka minyai ko fola do de afima elebe wayi eyina de yeriko eye wo to samaria sile toji ehia be wo to afima enyo le mode alububunula ehia nam ko fola dom to arizona ba afisia eye eva ekema no aganye de kama ketututu naneke mejona ngojoto o nwa kata jonade suswa de ta Maupe amenwebele etepe azonye menya o eye eje sibele la masamenye ene ke dohi menye mataele afisa do o atemwanye nububu tai atemwanye wolono to ade atemwanye pomenya ade ganyao mono ade kemeli manye o enyana nama gakene ade nusitaele afisa fiamla nanye ne enye nyatepe alomenye o eye kema de amekala akwe sekle jideka azon mi do tomi Eye ole LMD ke de komiti trade nya glokpe aji afisia Apanosia mele pom ole petade asia lia ele taduile enwu le fudemne abe tadwa mesese ene tadwa mesese wonye vana asia yi nyetepe ne ele tepe la ko wasiji mikuya ele tepe Nububu, a konetipe dole emu, si oglone aleke keha, emenye male fudem nawo, eye eletepe, a konetie, eye emegbe deko fude dewo lenguo, nugede ogleto nguo, jichichi, jiku, jide lamopo, yado yemebiado kinye be afika eme chitredo, eye demele rupinye me aloe gudua, ke eletepe, enye nyatepe, azon, enyawo, matengu agla dokiwa, azone etine nama o.
You believe in telling me what you who you are?
Miekwea. Ekwe sebe atengwa glonu sinengela nama. Amesinengia. Enyo viola. Troi ya peme Yesu Kristo takbele nguo.
Do you believe?
De ekwe sea.
I know not. Jesus Christ.
Nyemenya o. Yesu Kristo nyanu kata. Esia hanye amejuru nam. Ma unyam yakulevea e kojinye sebe menye pe nyaklodila e pesubola de kojinye sebe nu siawo simede gbepan le nyala siame nyenya tepea e kwesia ne apeto yesu blo nu sitaile afisia do namla de na kojinye sebe menye e pesubola
and he's doing this because he cares for you his care is for you he's doing
ke eyale siawo me la bena to de lemenao e yama e to de lemenao ele e womo la bena e to de lemenao It's all the lemon arm, and I'm less you over fluid lamme. It's all the lemon now. Edo Kukiade, Afokwade, Vufokwe, Echima Vuken, Lesheta, a letter pay, Edo Kuki play, Wata, a letter pay, Ahaya, Eye, Vopola, Jolichi, Wata, Joya Premier, and no Aquedamna, Apeto, and no Poglombe, Wakafu Apeto.
If thou canst believe, all things are.
Ne, Atengua Quesala, Nusianu Leboboe, a sogbe, Equesia. Nyemenya wo o enye amajrunam kakema unyao de kwesebe atengu akulonu sita ele afisia lanama alo nane kude nguwa de na kwesea nyon bubu adeli menye we o mikuya o menye nenema o we ele afisia de amiadeta elina amiade dawe Sogbe. Nane glele ya hape ya tangu. Ele tepe mele afisia o. Ele tepe ade si tede afiade si di English blochi ngu de kumevye. Afiade loko le afima. Uo. Ele tepe ekwesea. Sogbe. Heye. Ekbo doyoyo.
peyiko nyonwe beno afima wo tometo de kati wo soko eyata meme pia do pinye sebe afika wole mekobe makpo afisi wole apeto mawunya nwo kata alo menyewa eye atengwa wonwo kata.
You believe that? Amen. Isn't he wonderful?
Dem ye ko esia sia. Amen. Dem wonkuwa melone eya ma engenge agbe enge nu sikata le asinye.
He's all that I want.
Enge nu sikata di mele. Hey, you go. Ed that belle and woo, I'm a gun. I mean, Silla, upon a maddo, upon a bubu, no, any day, a few months, did you be left with demna, a yen, the other lepe, a botte, a letter pair, Esme would die if I saw the chula, Esses la Messaga, Adeva, Ningen and Mawa. Then my year with your dough, a podoyo, Yesu Christo, Nipo, a piece of leather, Nonusi no bedumda, hallo, a piece of Nikoya. There, me de Jesse, Esme will not bedumda, Esme no bedumda de etta, Nukajo. Mikwe, mekonyo nububu, eye mekwa afima loku. Sese lame sagade no anyi, ele abe, wo jesi wo nwewo, nane nenema alo, wo doko mekple wo nwewo, ele abena nyonu ma, no, vabe semde nyonu siya nu le afisya, eye emekbe nyonu siya ye afima keka asiye ngu, eye esi wo wwe la, meden kuke kpo nane le afima, ke ye ma le titrede afima tututu, nye mekonyo numa kwa le nye akbe me o, ma wo si le jiko nyane nema, o, mieto, Tukangutim ya kadi. Ne na tengwa kwe sela. E ya maa tengwa de wonu mame uko. Hwada na ugo. E kwe siya. E kwe sebe atakbele nguwa. Keyi. Eye. Atuwe te fifi la. Eye. Magayo sigabubu o. Keyi. Eye kwe sekole wajikata. Do kwa sede mawuchi. Mega kadi o. Demiele kom le sesama. De ame tonga soso namia. Mi koma uji se. Mega kadi o. Mi kwe seko.
Amen. Don't doubt, believe.
Mi ko esebe pe amisisela le afisia fifia. Amen. Mi ga kedi o, mi ko ese. Mada asideji o, eye ma ko ese. Den na ko ese kpede ngunya. Le Yesu Kristo pen kome. Na be no bi ngutu sia na kpodo yo. Amen. Ko se neno asio, mi ga kedi o. La la vie. Na ne jole amekala do mele megbe afima ke nyeme tan kwe o. Megbe afisia tututue. Mesu sube wogle dem fifila. Eye enye si. Mekwe le voboli me. Mutu ade. Muka kale fudem ne. Mutu biade le esye si ngu pengu dole. Kwe sekle woji kata amega. Ekwe sea. Eye enye ma esokbe. So wo asi dade ngu tupi machie le afima eye epe lamena se. Amen. Wakafu apeto.
Are you believing?
Ye ele homeless sama. Bobo Voma Susube, a Tenwa la le Enu, Gake et Dupui. Equesia.
That thing's still moving somewhere. Oh, my. For grace and care.
Numa Gales or Demula Fiade. Oh, Miato. Na Amenvovecle Belele.
There's another epileptic here somewhere.
Benguy Lelabu Bugale Afiade La Fisia. And eh? Eh, yes, La Fisia tututu.
You believe?
Equesia. Posenen no asio. Ekwe sebe ma unya ya. Na tengwa atro yo hawo eye wala ma asen amaga lesson teach grants. E menye wonko ne akwe sala ne nemnu ajo le chiwo eye magade funawo. Ake akpo o. Nye mekpo ami akpo le nye agbe ma o. Nye menya na ne ke kudo egun o. Ma tengwa gele tifia o. Bobo ko pele atisia. Mi na mi bobo mi pe tawo ko ne mi ato kafuka funa ma. Peto Yesu mi da pe na go. Enye yamake so egbe yire ma bomo bomo. Wo aman bobo me da na ku bede o. Peto nene ma ko no na da. Mele gbedom da bena wo nu blani ko pokle to me nyokala na chichode amuchi. Eto de le me gbegbe a peto. Be na bado pe do ku ochi. Wenye ma wenye ko pe to ganla bobo ko pe ganla. Azon na be amesi ona ko se a peto. Esi wo bale afisa to ke wo do meto de sa de na ko do yoyo. Esi me wo amisi si la le afisa ta. Meto do pinye do ta ku visi awochi. Mele gbe do muda a peto be na na ba biasi ona ba me kufu. Ne ba me juro a peto. le afisia le amhala domehan eye na be amesia mesele maupen kumela na todele megbegbe azon be wapese be todele me allegbegbe na titrele nke kemamle wo mele wo tukola dome aha dupe eji matengu ayodowo o afeto matengu awo nusi ewo kokola o eyodowo hoho ke sia ko enye ndekasi watengu awo be wanna be wapese eye etodele megbegbe to gbo be nye chaasi elejima koseme allegbegbe ha epoto todele megbegbe na dedokio afia be ye le agbe eye ye photo amekuko dome le mia dome na be mia so mia pe agba o dare jiwo eye ameseme sile mawu nkumela na podo yoyo o pe lupo pe nti la sia le yesu christo pe nkome amen eso gbe mi zo te va to bon siaji mi na amu na to afisha vayi eso gbe biele anowo yom hatutu hatutu mega azon mega ponu azon o a mi sisi le jinya mi pea me jibe mata aside hgs me esiale afisia mi pea mi matengu atote de chimenya nyanya maji o ne mewela amene ni ele afisia be wa dogbeda de uta mi ko asiji a de bladre de alafa de kaji mi pea esu so mliti ewo na gadeka azon nyonyo pesu bo so avale esia megbe mi matengu awe o yake na tengu akwese ne eto de le megbebe wa de edokuya fiala elebe mi eto de le eme megbebe mi akwese ele te pea eso be amehala katana dogbeda eye bile alo no bingu tu alo o dumeto de ka asa esia o asa microphone sia mi na mi bobo mi pe ta we e mi dogbeda esime amo anofli la metum aso ma dogbeda de mi dumeto de sia de ta aso ada si de mi aje ye ma bia be bobo de sia de sile mi ame nye vodi totola na jole mi ame ne mi eto te pe sia sia mi sisile tishila ne hia be magblenenma ami sisila le megbe afima enema ke abe ale sibole afisia ine gake mele ewom le eglombom le miape koseta ame sisia mene dogbeda azon le yesu kristo pen kome mutu bi so esia na kodo yojuru amen mau le yesu kristo pen kome na mia no bingu tula na kodo yoyo le yesu kristo pen kome mele to domu wo se dedela afeto eglobe jesisia wo aklo koseto wudu koseto mia kleve la sia ne o da o pa si o de dole la o ti la o pa la mala sen le yesu pen kome me wo wona sia le yesu kristo pen kome me danye asi o de no bi ngutu sia ji amen le yesu kristo pen kome me danye asi o de mi no bi ngutu la ji kana e pe do yoyo amen eto de le me na o no bi nyonu ni ame to de le me be mata si de chiwo de eto de le me pe pe be na kwe sia amen le yesu kristo pen kome na wa fa me be na mi no bi nyonu la na ko do yoyo Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu Kristo pen kome na miano vingu tulana kwa doyoyo. Le Yesu pen kome yodo no vingu nyonu sia peto. Le Yesu pen kome yodo no vingu nyonu sia. Le Yesu pen kome yodo no vingu tulana. Le Yesu Kristo pen kome yodo no vingu nyonu sia. Le Yesu Kristo pen kome yodo no vingu nyonu. Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu le apeto Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu no vingu tu eto deleme oyade le Yesu nkome yo do amesiame nano kwetutura me aso amesiame neto kweda miape amewesi vale emetum le Yesu pen kome yo dono vinge nyonu le Yesu pen kome yo dono vinge ngutu sia amen le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge ngutu sia le Yesu Kristo pen nkome yo dono vinge nyonu Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu. Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu. Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu suela. Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu sia. Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu sia peto. Le Yesu pen kome yo dono vinge nyonu sia. Le Yesu Kristo pen kome yo dono vinge nyonu sia. No vinge ngutula. Yo dono vinge nyonu sia. Yo dono vinge nyonu sia peto. Yo dono vinge nyonu sia. Medok beda le Yesu pen kome yo dono vinge nyonu fofo le Yesu pen kome yo dono vinge nyonu le Yesu pen kome no vinge nyonu eto adele me wo yade le Yesu ƒe ŋkɔ me xɔ wo dɔyɔyɔ, le Yesu ƒe ŋkɔ me xɔ wo dɔyɔyɔ nɔvi nyɔnu, le Yesu ƒe ŋkɔ me xɔ wo dɔyɔyɔ, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me xɔ wo dɔyɔyɔ, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye ŋutsu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ mia nɔvi nyɔnu la le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye ŋutsu aƒetɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye ŋutsu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Yɔdɔ ŋutsuvi sɔe la le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi ŋutsu Kretch aƒetɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ mia nɔvi nyɔnu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ mia nɔvi nyɔnu sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ wo fofo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu nayra wo nɔvi ŋutsu, viwo enye ma, srɔ̃wo ya, enyo nye menya nenema o. Aƒetɔ nayra wo nɔvi ŋutsu, yɔdɔ nɔvi nye ŋutsu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye ŋutsu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi nye ŋutsu sia aƒetɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yɔdɔ nɔvi nye nyɔnu sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ nɔvi ŋutsu sia le Yesu ƒe ŋkɔ me, yɔdɔ wo fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Metsɔ nye gbedodoɖa na anukwaretɔe na ame sia ame, etsɔ ɖe le eme azɔ, Yesu tsɔ ɖe le eme. Yesu dɔ gbedasi la ɖa, Yesu dɔ eƒe gbɔgbɔ la ɖa, Yesu dɔ eƒe nya la ɖa, Yesu dɔ eƒe subɔ la ɖa. Mi katã mietsɔ ɖe le eme azɔ wo ya ɖe, ne etsɔ ɖe le eme la xɔe se lɔna xɔe anukwaretɔe awu enu.
God, in the name of Jesus Christ, heal this house. Grant. In the name of Jesus Christ, heal this. In Jesus' name, heal this mindset. In the name of Jesus Christ, heal mindset. Lord, in Jesus' name, heal. Oh God of heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal this forever. God, our sister, Grace Chair, I pray that you heal her and her mother in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and help us in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal this my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother.
Give me one, I'm just kidding.
Va ple anukwade didi kata megake di naneke o ƒe seko ame sia ame ne do gbe ɖa azɔ miatɔwo si le afi sia tom mawu viwo mixɔe se.
Now that's the way to receive it, brother. Now, for that, the Lord has done it.
Praise the Lord.
You see if that child is born. Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out. Oh, God. Here's me. I pray for her. She's standing here for Eden. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, and touch this my precious brother and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ.
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this our sister. God, heal this. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
Thank you.
God, Sister Cindy. Let the grace and mercy of God make she's waiting this hour, the time where she can cast it down and be soil. May she be made.
Hallelujah. Jesus, my Lord.
God, Brother Hunter, God, this open door. Cut it out of the gospel. Keep him well, Lord. Grant it. God, can bless him. He's calling you the name of that infection. Bladder infection. Lord, God, I thank you for the power of the better communication. With sincerity, this little mother of Israel. Isn't it right on the Sabbath day as she should be remembered? God, for her children, oh God, and they're wandering, and many of them are sick, and that girl is sick and having this treatment. And oh God, I pray that you'll grant it. Through Jesus Christ. So thankful for Brother Tom, Lord, and pray that you'll be with me as a fellow. Blessed be you.
Hallelujah. Hallelujah.
There's a man down here, at least. You want to pray for you. Lord Jesus.
He careth for you. He careth
for you.
It's through sunshine or shadow. He careth for you.
Eke mato wo agba wo dade eyamaji
through sunshine or shine he care for you. Do you care for him?
De etwa de lemenia. De etwa de lemena epenya. Amen. Apetona yrami. Mina mia demia peta uto senko.
I believe I answered these requests.
Meko sebe medo babia siawungu. Medo babia wungu aloa. Mia dometo de sede. Ei yadeba yilame wapotata suede le takukwe ame. Me kade jebe amiade de gesi. Ei ye apetola fia asie apiade nam azon. Megblonyadena amiade evo wege amabubu mele eglomna. Nye matengu akpo afisi amiale o. Geke enye amiade si eme daya yerade eje na amabubu. Eye me uvano yiyi mkabakaba ngto. Eye nye medeje si o. Eye nye me nenemai mkwe azon. Mutukle nyonu si asiwo no angida afisi atututue. Nenye mewavu dadawola amena asiwo eto samme lelele amejuru jepe kwa lame. Alo nane alo bubu le amejuru jepe pe kuwaji afima le Jefferson Villa. Megulonya de na ngutu la mekwe sebe no vinyo nwade nyo ringutu atepe esi vayye de degesia. Sronwe meno egulomuna azon kukiade wo lefudemune ano eyi ade esi. Dokbe medoade le engu yeyi didi ade ngesi. Nyeto ilunwa. Afeno krik. Ele tepe, wunkwema, azon enyabe nye menyaye o. Gake ele chakachaka mefifila. Wokwe sekule wojikata. Eye, apa mebe apoblibu le dudume. Abe alesi wunona kukuku ene ne na kwese. Bene, miyatengwa kwebe, esia ila. Azon me, nudekasi menyaye tosame medonku ngutulachi. Mesusube efe danyakbo alebebe. Efe damele domedome ngutusia. Sipe tadafu sibobono afisia. Deko vamebe medenku kwe. Eye kekelimano kekelemfu kla wu nenema. Ke enuma ye wenye. Eye mekong kegalaze. Nyemenya amesi wenye alunane kekude ngu u. Apeno lano afima eto same meglobe. De ekbo natakukia. Ebe en. Kake maufe amenuveve gake si adegu ake. Ke eye nye amesi wenye. De edeje si lebedora metafle la mea. Novi ngutu. Be ugulonane si mesowa. Novi nyonu latwe. Ke menye towu u. Emmala esogbe. Eyina novi nyonu sile afima. Azon bena miyanya bena lebedora metaflima mela. Apetope dolama no afima. Etengu yue. Gake esie. Minye yue la. Bojo ame. Bojo ame. Bojo ame. Mikuya. Eyata. Eto dele emmena miye. Eye nye ha me metuwa dele emmena miye. Matengwa yejikle ene alo atongubu azon. Eye emegwe afina nyala abjili. Vana afisya bakpulwa mchue ile. Nyaklotiachi. Gake emesusube ene kakadejitwe meno afisya kule miyepe siya wukata. eye le afisia pie le dukwa me nie nie nya ba meloami o meloami abe nye nto vinye we ne eye mie nye vinye we le nya nyula me meje mi to nya nyula me na kristo ye azon me susobe nu siawo babia sia kle bubwa wo sile afisia la medo en azon meloami eye me susobe ne meje je keda sile miaji eye mie kwobe kwokwokwe le numa wom ke emebe dikeke ade je egomele afia de le takopia me mede pu ebayi kabakaba le bebe eye me blo amerika pe yagira de ebeliaji eye emebe kwokwokwe la trova enuma ke le takopia pe nuwu eye wo gadepia ake mikwea de miekwewa eto de le me azo de mi eto de le me eto de le me bebe na klobe to fiche jila na ne le nye jime le problem na mbe nye ku ki opo me mele la mseme makodo yo de mi kwesia mi ko mi pasio de chim me ko eji se ma una irami
sunshine or shadow he care for you.
Esiange lo losa gadeko minamia chie ye mien na simia nwu.
He careth for you through sunshine or shadow. He careth for you.
Me let me did it in this year. Pasarese me nye kula lama di akwa pati jine nama kukbe abenye ene ewo. Aje akwa kakwa sive na mnipiensia. Eye, nye na mnyanyane, subosubo wa anuanyi kwa sila kwa sikbo na le. Bubu nko mate. Neme wewula, subosubo wa anuanyi nene ma kiku. Eye, tami kata apweto na irami. Nye tumetote sede, mesusube nge ngono subosubo wa deli. Sikbo na fifila. Eke mani miyatengwa ato, kena ii vyadeko. Kena kpakpa. Mina miyakajie ake. Nito miyapwe akpa udare ya majie. Elabena elia benami. Ke azone miyato adele menela. Miyaklombe apeto me. Ne miyewa isi ala miyele. Miyasiakblombe apeto. Menyabe eto dele menam. Eye medonye asi ode jebe meto. Dele emena wo. Ke mina miyapwe asi ona no jiko azon. Le habi lo lope lo lo zan siyame esi me miyano hajim.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow. He careth for you.
Azon esi me miye bobo miye peta wola miya klobe. Oh, nye apeto pe tufafa. Le miye sepe lo longko wa. Wole miya gemba ekbo wa. Miye klobe. Eye, apeto, melongu. Melongu, eto de leme nama, apeto. Eto de leme, bebebe, si me mengen vwa wala la. Eku de tanye. Wode abyengu wode nye jita dauta. Eye, wukabiyo, woto yodom.
He careth for you through sunshine or shadow. He still careth for you.
Ni don kwesi aji azon esi me mi apre ta wole to ma piano vingu tu Edward sile afisia ne alo akpa mi pekule gudura nyati deka gake gbala. Minamia gajide gbeme ake. Mi don kujibe le kalime alo zamela. Eto adeleme kukuku. Eto adeleme. De mi eto adeleme ya. Mi globe afeto. Metong bebe mato adeleme. Ma yingo fifila. To isi achi yinala mato adeleme. Mato adeleme. Na nye da sedidila.
Brother Edward.
Nothing to Edwards.